Konke kulungile, Thixo akusikelele, Mtolwane uNeville. Molweni kusasanje zihlobo. Kuye kufuneke ndijonge kube kanye ngethuba ukuze ndifumanise ukuba kuyasa okanye kuyahlo. Ke ndiyavuya ukuba lapha ngale ntsasa kushushu kwaye ngokuqinisekileyo ndinolwamkelo olufudumeleyo. Asisenaxesha lasentlakohlaza, sinehlobo nobusika apha. Andithi yonke into ibonakala iphumile endaweni yayo ngandlela ithile. Into endenze ukuba ndibe semva kwexesha ndicoca intlu kwaye bendiqinile kwaye ndibuhlungu ngale ntsasa kwaye ndavuka ngexesha elininzi kodwa andizange ndiqonde ukuba umfazi unomsebenzi omninzi kangaka ekufuneka awenze. Kufuneka balungiselele abantwana abathathu baze ke baye esikolweni secawa. Oh bethu, into eninzi ekufuneka yenziwe ngaphezu kokuba bendicinga ukuba kufuneka kwenziwe kwaye ndacinga ke ngoku phezulu bendisebenza ndaze ndangena ndiphuma kwintsimi yokuvangela ukuza kunceda ukucoca intlu. Ndiyaqikelela bethu, akukho nzima ukufumana umsebenzi. Ndandinika $35 eedola ngeveki kumntu ukwenzela ukujonga usana kwaye akukho mntu uya kuyenza loo nto. Omnye umfo ubhale isiqwengana ephepheni kungekudala apha kakade, oku akuyi kule nto. Wathi wayelapha phezulu uhlobo oluthile lompolitiki apha eKentucky. Wathi wayesemkhosini kabini, wayengqolerhekile amatyeli amathathu njengegorha. Uye wahlala engummi ekuhlaleni, wayenze izinto ezininzi, wahlangula ubomi babantwana ababini kwaye omnye ephuma emlanjeni, omnye ephuma kwenye into. Ndilibele konke kufuneka ekwenziwe kwaye ekugqibeleni wacinga ke kufuneka bagcine indawo yabahlali ilungile, uya kuzigqatsela ukuba ligosa. Wathi akwenza njalo kwikhulu lamawaka abantu wafumana iivoti ezintlanu. Wabuza isherifu ukuba angawufumana na umbhaxo omfutshane ukuze imncede aphume ekuhlaleni. Wathi kwakuyingozi nokuhlala edolophini, wayengenabahlobo abaneleyo bokumnceda ukuba aphume edolophini. Lo ngumbulelo waseMelika, nangona kunjalo akunjalo injalo loo nto eMelika. Kokukhona usenza ngakumbi, kokukhona kulindeleke uba wenze, injalo loo nto kulindeleke ngakumbi kuwe. Ke ndifuna ukudlulisa izincomo zam ngale ntsasa ngendlela ecocekileyo nentle ngayo ukukhangeleka icawa kwaye njengoko ndenyukayo babe nomnyango phaya wokuhambisa ukusasazwa ngcono. Ke kuhlengenene oko nabani na okwibhodi yamathenjwa apha kwaye uncedise ukuyiqala le nto. Ngokuqinisekileyo ibintle kakhulu kwaye ngumsebenzi omhle ococekileyo. Cinga ukuba umzalwana uHall ukuba andiphazami uyenzile umsebenzi omhle kakhulu lowo. Ngoku kusemva kwexesha kancinane kodwa uyazi ukuba banjani abantu bobungcwele. Yabona, ayinaxesha lithile. Ngakunjalo zalwana uSlot, zalwana uDateman, yonke nje into kanye njengoko siyithatha. Ndibe nemihlangano emnandi ezantsi emazantsi kodwa bendikwazi ukuthetha kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo. Ndashumayela kangangeenyanga ezine ngokuthe ngqo, yayi ndandingenalizwi laneleyo nokusebenza. Kwafuneka ndenze intshukumo ezibonakalisa intetho kumfazi wam, uyazi into endiyifunayo kwaye luhlobo lwe. Kwaye emva koko kwaye ndibuyela apha phezulu apho kukho uhlobo oluthile lwemozulu Yohana Haniso ebesinayo ngoba ngenye imini kuyabantu kuze kutshise ngolulandelayo. Ndaye ndaba nowenene nowenene wohlobo lwakudala umkhuhlane. Ndaze ndavuka kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ndaze ndaqalisa kwakho. Ke ngoko sinombulelo kwinkosi elungileyo, nangona kunjalo ngako konke ukulunga kwayo nenceba kude kwaye ibe ilunge kangakanani. Sibe nemihlangano emangalisayo ezantsi phaya, yaze inkosi yasisikelela ngokungaphezulu ngokugqithisileyo. Kwaye phezulu malunga ezinzulwini zobusuku umzalwane Wood wandibizela ezantsi endlwini yakhe kunye nomzalwane uAganbright emnxebeni efuna ndiqale eSwitzerland ngoko kungaphezulu kokunokwenziwa yindoda endala. Ke ngoku umhlangano wethu olandelayo uqala ngomhla we-11 kule nyanga izayo eCattle Tabernacle eIndianapolis ukusukela ngeye-11 ukuya kweye-15. Kwaye ke ukusuka apho ukuya eMinneapolis, ukusuka eIndianapolis ukuya eMinneapolis, amadoda ngoosomashishini abangamaKristu. Ngoku ndiyacinga ukuba umzalwane uNeville unditsalele umnxeba kwaye bendifuna ukubonisa okwam, ndivakalise umbulelo wam kuye nakwisithathu sikaNeville abehla baza bacula ukwenzela laa mngcwabo ukwenzela mna. Bendinosuku olungaphambi kwayizolo, ndaze ndabuza umzalwane Neville wayengenazo naziphi na iimvumi usapho lakwaLiddick xa umnumzana Liddick wayeye ekhaya ebuqhaqhawulini. kwaye ngokuqinisekileyo ukuba unyana wakhe andimboni apha kwaye ndafumanisa kamva ukuba unyana amgcinileyo esazi ukuba utata wakhe wayesifa engasindiswanga wabaleka wenyukela ekhaya ukuya kundilanda ngaphambi kokuba yena kwaye utata wakhe wasindiswa ngaphambi kokuba asweleke ke eyona nto inkulu lankwenkwe eyakhe yayenza yayikukuza kufumana umntu oza kuthandazela utata wayo phambi kokuba anduluke kwaye isithathu sakwaNeville behla beza babaculela kamnani ke ngoko umzalwane uNeville wandibuza ukuba ndingathetha na ngale ntsasa nangokuhlwa kananjalo ke uyaqaphela isibhalo sithi cela ngokukhulu ukuze ngoko umzalwane uNeville ngokuqinisekileyo ungokwesibhalo kwezo zinto kakhulu kwaye ke ndiyakwenza konke okusemandleni am ngoku ndithe ngale ntsasa kuba lusuku loomama kwaye sifuna ukuthetha kubantwana abancinci bendicinga ngale ntsasa iya kuba lixesha elifanelekileyo labantwana abancinci ngoku ndicinga ukuba imini kamama ngoku akukho nto imnandi kakhulu emhlabeni esiyaziyo kunowenene umama woqobo thixo awusikelele umphefumlo wakhe wokhaliphileyo owenene umama wenene kodwa sinezinto ezininzi ezibambeleyo namhlanje oko kubizwa umama ekungenguye mama ngabafazi nje abanabantwana kodwa abangoomama umama wodidi lwakudala ngulowo ukhathalele usapho lwakhe kwaye engalali kwezi ndawo zokuphumla kunye nemidaniso kwaye ubusuku bonke etshaya esela angene akalifanelanga elo gama elindilisekileyo likamama ungumfazi nje phelele apho okhulisa umntwana kodwa hayi umama kuba umama unentsingiselo eyahlukileyo kuwo ngoku ndicinga ukuba wena ngoku kusuku loo mama ndifuna ukuzivakalisa kakuhle ngenene ndinomdala ontloko ingwevu umama ohleli phayango kwam kwaye ndicinga usuku kulungile kodwa yonke imihla kufanele ibe lusuku loo mama hayi nje kanye ngonyaka kwaye isizathu sokuba ezi zinto zosuku loo mama ziqhubeke ngoku kwaye ndiyabona ukuba sineqaqobana nje kwaye siyazana sonke singabantu basekhaya kwaye naso isizathu sokuba siza kuthetha ngolu hlobo ndicinga ukuba umama kufuneka ahlonitshwe yonke imihla ngokufanayo kunjalo umama wenene kwaye kodwa olu suku lubizwa usuku loo mama asiyonto ehlabathini kodwa bubuvuvu obukhulu bezorhwebo nje ukukhupha imali yabantwini kwaye lihlazo kumama suku loo mama kube kanye ngonyaka ke asiyi kumbona kodwa siya kumthumelela imfumba yencinci yentyatyamba kwaye oko kuya kuyilungisa ayingomama lo bethu yinina umama wokwenyani ngumfazi wena onoku lowo ukukhulisileyo kwaye uyamthanda kwaye uyambona kwaye uthetha naye ngalo lonke ixesha ubonisa uthando lwakhe kuye ngalo lonke ixesha hayi nje usuku olunye enyakeni kodwa kanye phambi kokuba ndiqalise idrama yam encinci ndingathanda nje ukuvakalisa oku kwaye ndihlaziye abanye benu abaninzi benu bafile abaninzi babo bamkile kusukela oku kwakusenziwa kwakungowe-1933 ukhe wabona ephepheni kubusuku obumbalwa obudlulileyo apho laa mfazi wabulala khona laa ndoda wayiphosa ngaphandle kwindlela yokungena imoto yakhe kwaye wabuya umva naphambili ukunqumla yona ngemoto yakhe wade wayityumza yonke phezulu endleleni kwaye bathi amagqwetha nanjalo njalo bathi ingaba oko akusigwebisa zela sakho uthe uthixo kunye nam siyadinwa indlela abaphathwa ngayo abafazi ha ehe usisithixo injalo loo nto ukudinwa sinokwehla kangakanani esi sizwe singahamba kude kangakanani ngaphandle komgwebo kathixo ndiyazibuza uthixo kunye nam ukuba uthixo enetyala kubo bonke ubuvuvu obubekwe kuye ubengayi kuba nguthixo phelele ha uthixo kunye nam bethu uthixo akananto yakwenza nento enjalo ndiyamangala xa kwintlungu ngaphaya uyakucinga njani ngaloo nto ngoko ow imelika ngoku uzukhumbule ukuba awukayibhali le nto yibhale phantsi olu luqikelelo lwam yabona ngo-1933 xa sasinenkonzo apha ezantsi apho endala ndiyakholwa ukuba ibandla likakristu liphaya ngoku lalifudula lilelidala kulapha kanye mzwane uNeville kanye ezantsi kanye Charlie Kane wayehlala apha yintoni na ikhaya lenkedama ngapha eMix Avenue ngo-1933 ndafumana iFord yowe-1933 ndaze ndayinikezela ngaloo ntsasa enkosini kwaye ngaphambi kokuba ndimke ekhaya ndabona umbono ndaye ndayibhala iphepha elidala elityheli lisalindile ebhayibhileni. Ndabona ixesha lesiphelo lisiza. Kwaye nina bangaphi abakhumbulayo ukuba imoto ye-1933 yayikhangele kanjani phaya emva? Oh, yela uhlobo lubaleka ngolu hlobo yaze yaya phezulu ngasemva yaze yanqunyulwa ukuze ivili elisecaleni lijinge. Ndabona umbono wokuba phambi kokuza kwenkosi ezo moto ziya kukhangeleka njengeqanda. Bangaphi abaselukhumbulayo olo qikelelo? Ngaba kukho umntu oseleyo apha, umzalwane uSeward akakho? Kwaye ndiyaqikelela kwakungowe-1933 xa sasineenkonzo ngapha. Ndiyaqikelela nje ukuba bonke bemkile ngoku ukusukela ngoko. Kwaye ndaqikelela ukuba iMelika uThixo wabo phambili iya kuba ngabafazi. Oko koko ikuko yonke into ilinganisa iHollywood nezinto ezibhaliweyo ezivela kwifayele FBI ezinokukothusa ube ziziqwenga nje ukukuxelela kanye apho. Kwaye ihlazo kwaba badlali babhanyabhanya babalandelayo akukho namnye kubo, kunzima kuphela ngamayenyukazi. Kwaye iFBI yayibhengeza nje kungekudala ndinayo kweyabo ifayile. Kwaye ke bonke bebehlala phandle nabo babalaseleyo kwimiboniso bhanyabhanya apho wangqina khona bengena babachola bahlale namadoda $25 edola ngobusuku, indoda phezulu naphantsi eHollywood nakuyo yonke indawo. Bebenemizi ebucala kwaye amadoda emva phaya babebathumela khona kwaba bantu. Kwaye yile nto sijonge kuyo umabonwa kude kwaye apha kwezi zibuko zokubukela kunye nezinto. Size sivumele abantwana bethu babize okuya umntu abamlandelayo, uze ubize oko umama. Oko kukude kubeni ngumama, oko uya kukungcola yiloo nto ngqo. Ukanti babeka isantya sosuku, sibavumele uhlobo lweempahla abazinxibayo. Khangela abafazi baseMelika benxibe kanye njengabo nayo yonke into ngokuqinisekileyo. Kwaye uThixo waseMelika ngumfazi, hayi uYehova. Bajikile kuloo nto, hayi kumama ngoku. Ngoku ibeke ecaleni loo nto, yinto endilisekileyo esiza kuthetha ngayo, kodwa ndithetha umfazi. Kwaye khumbula, ndiyaqikelela ukuba phambi kwembubhiso enkulu iyonke, nto leyo endingatshoyo ukuba inkosi indixelele oku, kodwa ndiyakholelwa ukuba kuya kwenzeka into phakathi kwangoku kanye ngelo xesha ngo-1977 isenokufika ngale yure. Kodwa phakathi kwangoku kunye no-77 ndiqikelela ukuba intshabalalo enkulu okanye imbubhiso epheleyo yomhlaba uphela phakathi kwangoku kunye no-77. Ndayiqikelela ngo-1933 ndaqikelela ukuba abafazi baya kuhlala besihla kwindlela yokuziphatha, kwaye isizwe siya kuhlala sisiwa, kwaye baya kuhlala bejinga kumama okanye njengomama onjalo bade babe umfazi abe sisithixo. Kwaye emva kwexesha elithile iMelika iya kulawulwa ngumfazi, iphawule kwaye ubone ukuba ayilunganga. Umfazi uya kuthatha indawo kamongameli okanye into ethile yenkulu, amandla athile aphezulu eMelika. Xa nditsho ngembeko manenekazi, xana umfazi ephuma ekhitshini uphumile endaweni yakhe, injalo loo nto, kulapho angowakhona. Ngaphandle koko akanandawo. Kwaye ngoku andikho lukhuni kubo, kodwa ndixela nje oko kuyinyaniso kunye nokuba yintoni na iBhayibhile. Kwakufudula kuyindoda eyintloko yekhaya, kodwa oko kwakunjalo ngemihla yeBhayibhile. Akasekho ungunopopi okanye okanye umgcini wentsana okanye enye into. Kwaye ngoku hayi, bafuna ukunakekela izinja baziqhelanise nolawulo lokuzalwa, kwaye bafunqule inja endala encinci ezingalweni zabo ngalo lonke ixesha kuze ube nokubaleka ubusuku bonke. Kwaye andithethi ngomama, uThixo abasisikelele. Nantso into ebambe isizwe sindawonye ngoku phakathi, umama wenene olungileyo ondilisekileyo osindisiweyo nguThixo, injalo loo nto. Kodwa ihlazo lendlela abathotywe ngayo abafazi bethu ifumene isiqwenga ephepheni nasika emva kwale mfazwe yehlabathi yokugqibela, inombolo yesibini eyathi ziphi izimilo zokuziphatha kubafazi baseMelika ukuba emva kweenyanga ezintandathu phesheya kolwandle amajoni amane kwamahlanu ayeqhawulwe umtshato ngabafazi bawo. Yaye babetshate enye indoda kwaye abazange bakwazi nokubalinda ukuba babuye phesheya kolwandle. Amajoni ngaphaya ayesifa ethafeni ledaba. Loo mntu wenza oko akafanele kubizwa ngokuba ngumama elo gama lindilisekileyo. Hayi, akunjalo, ndiye ndahlala ndibizwa umthiba fazi, kodwa andinguye. Cinga ukuba umfazi uyinto emangalisayo kunye nomama ngakumbi, kodwa bafanele ukuba ziindawo zabo, kwaye bangathathi indawo yendoda, kwaye bangathathi indawo kaThixo. kwaye ngalentsasa ndive ibandla lobungcwele lisithi ukuba umama ulawula iinkwenkwezi zezulu kwaye konke oko ndingafane ndicinge amakatolika ayenza loo nto kwintombi enyula umariya njalo njalo ngokufana nokuya nto leyo yokunqula abo bafazi bafileyo usisiliya ongcwele nabo bonke abanjalo olona hlobo luphezulu lwemimoya yiyo yonke into eyiyo nantoni na elamlela kwabafileyo yinto yemimoya ke mnye kuphela umthetheleli phakathi kothixo nomntu kwaye lowo nguKristu uYesu injalo loo nto akukho ngcwele umbi akukho nanye into engaphandle kwenkosi uYesu Kristu kuphela lowo ongumthetheleli phakathi kothixo nomntu kodwa xa ndibona amabandla kwanokungena emva kwepulpiti konke ukundiliseka okuthatyathwe kuKristu bunikwe unini konke ukundiliseka okuthatyathiweyo ngoko ngoko bayaqalisa kwaye nantsoke ke kodwa kukho umama wokwenene oseleyo makabongwe uThixo kanye njengokuba ubona umanahanisi kukho umKristu wenene obuphila ngokwenene ubomi apho unokuhle unako nokubi injalo kanye loo nto ke ngoku olwahlobo lukamama nolwahlobo lomntwana sinqwenela ukuthetha ngayo ngoku eBhayibhileni ngoku andazi mangapha amakhwenkwe namantombazana amancinci esinawo apha kusasanje ukuba benimvile umzalwane uNeville kusasazo izolo mangapha amakhwenkwe namantombazana amancinane angathanda ukuza apha aze ahlale kwisihlalo ezingaphambili ngeli xa ndithetha nani ndingathanda ukunyukela apha kukho esinye ezimbini ezintathu ezine ezintlanu isihlalo apha esinye apha isithandathu kunye nezihlalo ezincinci apha ndingathanda ukunyukela ngaphambili abanye benu bafo abancinane ndingahamba ngaphandle kukamama wenu kwaye ndingathanda ukwenyukela apha namkelekile ngakumbi bomama izani oh bakwigumbi lesikolo secawa ke kulungile oko siza kulinda imizuzu embalwa kwaye sithethe kwaye baya kuphuma kwimizuzu embalwa kwaye siya kuhlanganisa nje amadala amancinane amnyama namdaka namehlwa lihlaza apha phezulu size sithethe nomntu ngamnye kubo ngoku bangapha bayithanda inkosi ithini amen konke kulungile ngoku ndifuna ukuthetha noomama nabantwana kwaye ibhekiswe kubo ngokuhlwa nje ukuba inkosi ithandile ndifuna ukuthetha ngommangaliso wokuqala awawenzayo uYesu nendlela owenziwa ngayo nangawaphi na amandla kwaye yintoni awayenzayo naxa wenza eyakhe bangaphi abawaziyo ngowuphi ummangaliso wokuqala awawenzayo uxeleni nonke kunye wajika amanzi aba yiwayini injalo loo nto ummangaliso wokuqala awawenzayo ngoku ukuba inkosi ithandile ngeli xa bendifunda ngale ntsasa kuvele kwathi qadi engqondweni yam ndiyabona ukuba sinomhlobo wethu olungileyo umnumzana nonkosikazi yeker emva phaya ndiyakholwa ngale ntsasa ndivele ndabaqaphela nje xana ndijikela epalini ngale ndlela ngenye imini ndiye ndaba novavanyo kufuneka ndizigcinele uvavanyo malunga nomsebenzi waphesheya kweelwane kwaye ekuphumeni kwam ngubanye ndadibana naye ngaphandle kukamnumzana nonkosikazi yeker ehleli phaya phandle eofisini ugqirha Shin eLouisville umzalwane olulungileyo kakhulu ongumKristu yandixelela ngokwenene ndadibana nendoda yakwenene phaya indoda yakwenene ekholelwa kuThixo nekholose ngayo apho uyayazi ntoni ndiza kumxelela ndifumana oogqirha abaninzi bekholelwa kwimpiliso engcwele kunabashumayeli injalo lona uthetha nabo wathi ngokuqinisekileyo kwaye xa yena xana ndandisimka wathabatha isandla sam wathi njani uBrenham wenzela uluntu lukhulu kunokuba bendinokwenza wathi injalo loo nto wathi kunganceda abantu endingenakho nokubachukumisa wathi injalo loo nto ndathi ke kakade ungathunga okanye ulungise ithambo okanye into enjalo kodwa uThixo uyaphilisa wathi injalo loo nto amen oh ndiyathanda ukubona abantu abanengqondo ephangaleleyo abantu abacinga abhadlileyo ndicinga ngoqhaqho kunye nogqirha wamayeza kunye nengcali yomqolo namathambo ingcali yezihlunu namathambo impiliso engcwele kwaye konke kuhlangene ukuba nayiphi na kokuya inokunceda nabani na ndiyimele kwaye xana uthabatha ugqirha agwebe umshumayeli agwebe ugqirha kunye nengcali yezihlunu namathambo igweba ugqirha wotyando ugqirha wotyando egweba ugqirha wamayeza unokuyithelekelela le nto kukho iintshukumisa zokuzingca kwindawo ethile injalo loo nto kuba ngamnye kubo ubonakalisile ukuba banceda umntu othile injalo kanye ngqo ngoku eyona nto yile ndiyacinga ukuba iinjongo zethu zilungile kwaye iintliziyo zethu zilungele abantu Sifanele sisebenzisane sonke ukunceda abantu bakuthi ukwenza ubomi obulula. Kwaye ke iinjongo zakho azinakuzingca. Sinika indumiso kuThixo onikeza zonke izinto ngesisa. Amen. Ewe mhlekazi. Oh, asifanele sibe nako nakuphi na ukuzingca. Ifanele igqibelele. Ukuba ingcali yomqolo namathambo inokunceda oku. Kwaye ingcali yezihlunu namathambo incede oku. Utyando luncede lona. Kwaye into ethile engenye enceda lowa. Masiyithandazele yonke loo nto. Amen. Ukuba uThixo uyakunceda nje abantu bakhe abathandekayo ukuba baphile kwaye bonwabe. Kuba asinaxesha lide kakhulu lokuhlala apha. Iintsuku nje ezimbalwa kwaye sisendleleni. Siye kwenye indawo. Ke into esizama ukuyenza kukwenza ubomi bube lula ukuze ube nexesha elingcono ngelixa ulapha. Amen. Ngoku phezu kwale ngcinga masithobe iintloko zethu phambi kokuba sivule iBhayibhile. Sithethe nomsindisi wethu othandekayo. Bawo wethu wasezulwini, siza ngokuthobekileyo ngale ntsasa kubukho bakho. Kwaye siyakubulela ngaphezu kwayo yonke into eyakha yakho phezu komhlaba okanye eyakubakho. Ngenxa yenkosi uYesu Kristu. Kuba nguye lowo owahlanganisayo umntu noThixo, wasixolelanisa nathi singamahlwempu angafanelekanga abasemzini abangahloneli Thixo kude noThixo ngokuzikhethela ngokwethu. Sathabatha ukhetho lwethu saza semka kuye. Kwaye wayelunge kakhulu ukuza kwaye ngeli thuba sasingamkholisiyo uThixo, ngeli thuba sasingaboni sikude kuThixo. Wasixolelanisa kwakhona nobawo ngokuphalazwa kwegazi elilelakhe. Hayi indlela esikubulela ngayo ngaye. Kwaye namhlanje umi njengomxolelanisi okuphela kwakhe phakathi koThixo nomntu onokwenza umthandazo ungene ebusweni bukaThixo. Ngeqonga legazi elilelakhe yena owaliphalazayo kusuka emhlabeni ukuya ebuqhaqhawulini, wangena kulo mhlaba ngendlela yaseshedini. Wazalelwa emkhumbini wesidala, waphuma emhlabeni ngesohlwayo esikhulu. Umhlaba wawungamfuni, izulu lalingenakumamkela ukuba wayengumoni, wayenezono zethu kuye. Umhlaba wawungamfuni, bamala, hlalela kude kumntu onjalo, wayengenako kwa hayi kwanendawo yokuzalelwa okanye indawo yokufela. Kwaye wajinga phakathi kwezulu nomhlaba, izulu lalingenakumamkela nomhlaba awunakuba naye. Kwaye wafa nakanjani na ukusisindisa esonweni, ukuphilisa izifo zethu, ukusinika uvuyo kunye nokuhlala okuthandekayo ngelixa siselapha emhlabeni. Onjani umsindisi? Oh, indlela esikubulela ngayo ngaye. Oh, Thixo, maluthululelwe kuye lonke uthando lwentliziyo yethu kwaye yena yedwa. Ngamana zonke intlonipho nalo lonke unqulo, yonke into ephuma emilebeni okanye ezintliziyweni zethu. Yanga ingabekwa phezu kwalowo ufanelwe kuko konke, lowo uhleli etroneni ngenye imini enencwadi esandleni sakhe. Kungekho mntu ezulwini okanye emhlabeni wayefanele okanye abe nako nokukhangela encwadini okanye akhulule amatywina awayeyityinini. Kwaye le mvana eyayixheliwe isiseko somhlaba yeza yayithabatha esandleni sakhe, yavula amatywina yawakhulula amazwi ebantwini. Kwaye bawo siyathandaza namhlanje ukuba umoya wakhe oyingcwele uzikhulule iintliziyo zethu kubo bonke ubumnyama bawo. Khulula ulwimi lwethu kuko konke oko kubi. Xolela zonke izono zethu kwaye ususe bonke ubumnyama kwaye ungene ezintliziyweni zethu ngale ntsasa. Kwaye ngakumbi aba bantwana bancinane Thixo, basikelele njengoko behleli apha kusasanje nomama wabo othandekayo Thixo. Sikubulela kangakanani ngobunina abafazi benene esazulwini sabo bonke obubumnyama nokunqula izithixo nobunyukunyuku nokonakala kwehlabathi. Ukanti sinabo abokwenene oomama benene, indlela esikubulela ngayo ngabo abancinane nabadala ngokufanayo. Siyakubulela bawo kubunina benene kwaye siyathandaza Thixo ukuba ubasikelele ekubeni behleli apha kusasanje abazalwane noodade bethu abanintsi abanxibe imifiyo emhlophe okanye ubulawa obumhlophe neentyatyamba. Kuthetha ukuba umama wabo othandekayo ongcwele uye wawelela ngaphaya komkhusane kwelinye icala. Akafile kodwa udla ubomi ngonaphakade. Ngenye imini bayakuza nabo ezantsi emlanjeni kwaye phaya bayakuphinda bambone kwelinye icala. Abaninzi banxibe imifiyo ebomvu, umama uselapha. Siyakubulela ngaloo nto. Thandaza ukuba usisikelele sisonke njengokuba sifunda ilizwi lakho, kuba sikucela egameni likaKristu. Amen. Ngoku iNkosi nisikelele kwaye siqala kanye elizwini ngale ntsasa. Ngoku kuqala phambi kwalo mdlalo weqonga omncinci ndacinga ngoomama nabantwana abancinci kwaye mhlawumbi baya kundiva kuba le nto inelizwi elikhulu kwaye ndiza kwenza idrama encinci kuba bendiqaphela ngoku iinkonzo zam ngamanye amaxesha imidlalo yeqonga inceda kakhulu ngaba awucingi njalo abafo abancinci bayiqonda ngcono ijonge iqela labancinci abanamehlo aqaqambileyo amakhwenkwe ahleli ejonge kum ngoku aya kuba ngamadoda angomso ukuba kukho ingomso kwaye ngoku phambi kokuba sibe nawuphi umdlalo weqonga okanye nantoni na eyenye eqhubekayo enkonzweni imelwe kukuba ibe nemvelaphi yeBhayibhile. Amen. Imele ibe yimvelaphi yeBhayibhile. Qala sonke masityile kumateyu sahluko se-16 kunye nomqolo wama-25 kwaye siya kufunda le miqolo kuqala ngeli thuba sifunda silungiselela mhlawumbi ngelo xesha abo bafana abancinci baya kube bephumile. Ngoku kumateyu 16:25 sifunda oku: kuba othe wathanda ukuwusindisa umphefumlo wakhe wolahlekelwa nguwo, nalowo othe wawulahla umphefumlo wakhe ngenxa yam wowufumana. Ngoku esi sisibhalo esibaluleke kakhulu, masiyifunde sonke kunye. Ingaba uthini, wonke umntu, abantwana abancinci nabo bonke kunye ngoku: kuba othe wathanda ukuwusindisa umphefumlo wakhe wolahlekelwa nguwo, nalowo othe wawulahla umphefumlo wakhe ngenxa yam wowufumana. Ndiyazi makhwenkwe namantombazana kwaye ndiyazi ukuba abadala baya kukonwabela oku kanye njengokuba abantwana beya kukonwabela, kodwa eso sibhalo sibaluleke kakhulu yaye ezinye izibhalo zibaluleke kangangokuba uThixo uzibeke kuzo zone iincwadi zevangeli uMateyu, uMarko, uLuke noYohane, kodwa esi sibaluleke kangangokuba wasibeka izihlandlo ezintandathu kwiivangeli, izihlandlo ezintandathu oku kuphuma emilebeni eyeyakhe uYesu. Ngoku ngaphaya kuMarko siya kutyhila ngaphaya kwisahluko sesibhozo sikaMarko siqale ngomqolo wama-34 kwaye ndiza kufunda ezinye phaya kwaye ndifuna ukuba uqaphele apho kwakhona ngokuqhubeka nje okuncinane koku apho uYesu wayithethayo khona kwaye khumbula wasibeka izihlandlo ezintandathu kwiivangeli ukuze iqiniseke. Isibini lingqini, kodwa usibeke wakuphinda kathathu oko, yabona, ukuze liqiniseke ukuba uyalikhumbula. Wayeqana ke wayebabizele kuye abantu nabafundi bakhe ngokunjalo, wathi kubo: osukuba efuna ukundilandela makazincame awuthabathe umnqamlezo wakhe andilandele. Ngoku omnye wabaguquleli ubeke thabathe umnqamlezo wakhe andilandele yonke imihla. Ngoku qolo wama-35 pulapula: kuba othe wathanda ukuwusindisa umphefumlo wakhe wolahlekelwa nguwo, kodwa uthe wawulahla umphefumlo wakhe ngenxa yam nangenxa yeendaba ezilungileyo ezi wowusindisa lowo. Kuba komnceda ntonye na umntu ukuba uthe walizuza ihlabathi liphela waza walahlekelwa ngumphefumlo wakhe, okanye worhola ntoni na umntu ibe sisananelo somphefumlo wakhe? Ngoku masithabathe lo mqolo wama-35 siwucaphule kunye ngoku. Konke kulungile. Ngoku masiyithethe kunye. Siza kuthabatha uMarko 8:16. Ngoku masiyithethe kunye. Marko 8:16, xoleleni. Marko 8:16:35, hayi ndiyiphosisile okwangoku. Marko isibhozo uxolo. Umarko ongcwele isahluko sesibhozo umqolo wama-35. Ngoku masiyizame. Marko ongcwele isahluko sesibhozo umqolo wama-35. Ngoku siyifumene, masiyifunde: kuba othe wathanda ukuwusindisa umphefumlo wakhe wolahlekelwa nguwo, kodwa othe wawulahla umphefumlo wakhe ngenxa yam nangenxa yeendaba ezilungileyo ezi uya kuwusindisa. Oko kuyamangalisa. Ngoku siza kuqhubela phambili nebali lethu elincinci kwaye njengoko abantwana besiza baya kuthatha indawo yabo, abancedisi babajonge njengoko bezolile bona ukuba ungabazisa apha njengoko sithatha kwaye sinika ibali lethu. Siza kusekelezela oku kusasa nje kumdlalo weqonga kwaye mna ixesha elininzi apha kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Umzalwane nodade Wood bebe kunye nam, ndiyakholwa, phaya phezulu kwinkonzo yokugqibela, kwaye bendithetha kwisidlo sakusasa samadoda ngoosomashishini bamaKristu, kwaye ndenze umdlalo weqonga omncinci kazakeyo kwiphezulu emthini womthombe. Kwaye xana uYesu wayedlula nendlela awafumana ngayo umgqomo wenkunkuma, uyazi, ndaze ndayilinganisa loo nto, wenyuka emthini ukuze abone uYesu usomashishini ohleli phezulu emthini, uyazi, ezimela kuYesu. Kwaye uYesu wayengazi apho akhoyo ngokungathi, uyazi, kwaye emva koko wathi, "Oh, bandixelela ukuba laa ndoda yazi izinto kwaye inokuxela izinto kwangaphambili, kwaye yazi apho intlanzi yayinengqekembe, andiyikholele." Kwaye uYesu wahamba kanye phantsi komthi, waye wathi, "Oh, akanakundibona, ndihleli phezulu emthini." Wema uYesu waza wakhangela phezulu wathi, "Zakeyu, yihla." Wayengazi nje kuphela ukuba wayephaya phezulu, kodwa emazi ukuba wayengubani. Ke ndicinga ukuba umdlalo omncinci weqonga ngamanye amaxesha unceda abantu abadala, amakhwenkwe amadala kunye namantombazana ngokufanayo nabasebatsha. Ke ngoku ngandibuza emva kokuba oku kuphelile, "Zalwane uBrenham, ulufumana phi olu lwazi lwaba balinganiswa namagama?" Abanye babo ndikhe ndancedwa ngumhlobo wam olungileyo umzalwane uBooth Clibborn, kwaye omnye ngoJosephus, umbhali-mbali omkhulu, kwaye ke iincwadi ngembali endithe ndazifunda ngesi siganeko, njalo njalo. Kwaye yindlela endilufumana ngayo ulwazi lwam kwinto esiza kuyinika kumdlalo weqonga ngale ntsasa ngale nto. Ndiyababona abancinci bethu bayaphuma ngoku kwaye ngeli bali ngale ntsasa esiza kulunika. Ngoku ninamakhwenkwe namantombazana amancinci, kubani nako kangangoko nifuni, yizani apha phezulu ngaphambili. Sinezihlalo ezintlanu okanye ezintandathu ezingenabantu. Ukubani ngathanda ukuza kanye phezulu apha, singavuya ukuba nani. Bayangena nje njengexesha lomdlalo weqonga omncinci apha. Kwaye ngoku yindlela endize ngayo ukuze ndilufumane olu lwazi, indlela endilufumana ngayo. Umntu unokucholachola athi, "Kaloku andizange ndiyifunde loo nxalenye eBhayibhileni." Kodwa uba uzange wenze njalo, imbali iyichola, uyabona. Ke libale elikwalinye lonke kuphela ukunika nje isimo somdlalo weqonga. Kwaye ke yiyo le ngumntakwenu lo, "Oh, ngokuqinisekileyo ufana nawe kwaye inkwenkwe entle, ungatsho nje ukuba nguwe, konke kulungile. Ufuna ukwenyukela apha uze uhlale phantsi apha, kukho amantombazana amabini amancinci kanye amantombazana amathathu amancinci bethu, ilungile kwaye intle. Ngoku ndiyafuna eli bali lincinci ngale ntsasa lela mantombazana amancinci kunye namakhwenkwe. Mrs. Collins, ndiyakholwa ukuba nguwe apho kunye nomnye udade omncinane. Ufuna ukuya kanye ngaphaya sithandwa uze uhlale phantsi. Ehe, ndiyakholwa ukuba kukho indawo kanye apha ukuba inenekazi lingasusa incwadi yepokoto yalo. Kwaye ke kanye ngapha zizihlalo ezimbalwa ngapha. Ifuna wonke la makhwenkwe namantombazana amancinci apha ngaphambili kuze ndithethe nawo. Apha sinezitulo ezithile apha, siyabona nje ukuba nifumana izitulo. Ewe mhlekazi, abanye babo baza kusinceda kanye apha. Ke sifuna ukuba oku kube kokwala makhwenkwe namantombazana amancinci nje." "Oh, bethu, akukuhlanga oko. Ngoku kuyi ndiyakholwa umelwe kukuba ube nezinye ezimbalwa ngaphezulu, Zalwane Neville. Ndibona iqela lisihla kwaye ngoku oko kulungile. Bangaphi oomama abalapha, phakamisani isandla senu." "Oh, intle loo nto. Ngoku oko kulungile kwaye kumnandi. Ngoku ukuba nina amantombazana amancinci ngasemva nifuna ukuza apha, yizani ngaphambili. Ukuba nibadala ngokwaneleyo ukuba nibe kude nomama kwaye umama ufuna ukuzisa apha phezulu, ke mxelela ukuba eze. Yeka mama naye, kulungile ngoku. Ndiyanixelela bantwana, sisandula ukufunda ivesi. Ingaba ningathanda nonke ukuyicaphula kunye nam? Ningathanda nonke ukucaphula le vesi kunye nam? Ngoku ifumaneka kumateyu ongcwele, Sahluko seshumi elinesithandathu kunye nomqolo wamashumi abini anesihlanu, into esiza kuthetha ngayo. Ngoku aba bancinci, yonke inkwenkwe nentombazana incinci ngale ntsasa, caphula oku kunye nam ngoku. Yithi uMateyu ongcwele, Sahluko seshumi elinesithandathu, ivesi yamashumi abini anesihlanu. Ngoku ucaphula kunye nam, kuba othe wawusindisa umphefumlo wakhe wolahlekelwa nguwo, nothe wawulahla umphefumlo wakhe ngenxa yam wowusindisa, uya kuwusindisa. Masiyiphinde kwakhona, othe wawulahla umphefumlo wakhe ngenxa yam wowusindisa, uyamangalisa. Koko, makhwenkwena amantombazana, niyazi ntoni? Kukho izinto ezininzi emhlabeni ezinexabiso ngokwenene, kwaye enye yezo zinto kukuba unayo nawe namhlanje, kumphefumlo ongaphakathi kulaa mzimba. Kwaye yeyona nto ixabisekileyo emhlabeni kuwe. Ingaba kunjalo, mama, yithi amen. Eyona nto ixabisekileyo onayo ngumphefumlo wakho. Kwaye ngoku, ukuba uyawugcina umphefumlo wakho, emva koko uya kulahlekelwa nguwo. Kwaye ukuba ulahlekelwa ngumphefumlo wakho, ngoko uya kuwusindisa. Ukuba ulahlekelwa ngumphefumlo wakho kuYesu, yabona, ngamanye amazwi, ukuba uyakholwa kuYesu, uba ngumfundi wakhe. Kwaye emva koko, ukuba unikela ubomi bakho kuYesu usemncinci ngolu hlobo. Kwaye emva koko uza kubusindisela kubomi obungunaphakade. Kodwa ukuba ufuna ukuwugcina, uya kulahlekelwa nguwo. Ehe, uya kulahlekelwa. Ufuna ukwenza njengala mantombazana amakhwenkwe alapha, kwaye uphume wenze njengoko besenza. Emva koko uya kulahlekelwa nguwo. Kodwa ukuba ufuna ukunikela ngobomi bakho kuYesu, ngoko uya kubusindisa ngonaphakade kanaphakade. Ngoku uyakhumbula ukuba ngoku eyona nto ixabisekileyo kulo lonke ihlabathi ngumphefumlo wakho omncinane. Kwaye ukuba uyayigcina, uya kulahlekelwa nguwo. Ukuba unikezela kuYesu, uyawusindisa. Ndingakutsho oko kunye nam ukuba yithi, ukuba ndiyawugcina, ndiya kulahlekelwa nguwo. Kwaye ukuba ndiwunikezela kuYesu, ndiya kuwusindisa. Yiyo leyo ngoku niyifumene, akunjalo. Bonke oomama abacinga ukuba oko bekulungile, yithini amen. Oh, ilungile loo nto, intle loo nto. Ngoku uyabona, kukho into enye onokuyenza. Ngoku qhubeka. Uba bafuna ukwenza njengayo kwaye babe nemfuno yabo yehlabathi, uba amakhwenkwe namantombazana ufuna ukuphuma aye phaya enze izinto, kwaye abalise amabali, kwaye athethe izinto ezingalunganga, kwaye baqhathe, kwaye babe, kwaye benze izinto ezimbi, baze bakope esikolweni nezinto, baqhubele phambili, bayaphulukana, balahlekelwa bubo. Kodwa ukuba uya kubunika uYesu, abayi kuyenza loo nto, kwaye ke iya kubasindisa. Yiloo nto ofuna kuyenza, kunjalo. Ngoku siza kuqala kwibali lethu elincinci. Ngoku yimvelaphi yethu leyo. Ngoku ikhumbule loo nto. Ngoku masiqale ibali lethu elincinci. Ngoku kubantu abadala, nako ootata noomama, phulaphula nani ngoku nina, ngakumbi nina boomama nootata. Ngoku nje kwaye siya kuqalisa. Niyawathanda amabali amancinane? Niyawathanda? Oh, ndiyawathanda nje, ingakumbi ngoku ufunda amabali amaninzi angeyonyani. Kodwa eli bali liyinyaniso ngokupheleleyo, liyinyaniso lonke ilizwi lalo. Likwibhayibhile kaThixo, ngoko limelwe kukuba liyinyaniso, yabona, kuba ililizwi likaThixo. Ilizwi likaThixo liyinyaniso. Ngoku uyazi wathi, ndidinwe kakhulu, ndidinwe ngokwaneleyo ukuba ndife. Ke wathi, kutheni ungenyukeli kwigumbi elingasentla uye kulala, ungqengqe ebhedini esofeni phezulu uze ulale? Wathi, kodwa ndidinwe kakhulu. Wathi, sithandwa, ukuba ububonile into endiyibonileyo namhlanje, mna yintoni, andifuni nasiphi isidlo sangokuhlwa. Imbi kakhulu umbone ndiwubonileyo namhlanje. Wathi, ke yintoni le oyibonileyo? Wathi, ke andinakukuxelela phambi kwabantwana. Iyoyikeka kakhulu, bethu ibimbi. Ke yintoni le oyibonileyo? Ke ndiya kwigumbi eliphezulu ndize ndingqengqe ixeshana nje, kuze emva koko emveni kwesidlo sangokuhlwa xa silalisa abantwana bonke, emva koko ndiya kukuxelela ukuba kwenzeke ntoni namhlanje. Konke kulungile, watsho. Wenyuka waya phezulu wangqengqa. Ndidinini. Bethu, uyamazi ukuba unjani utata xa ediniwe ngenene nje. Kwaye emva kwethuba, intombazana enamehlo aqaqambileyo yaqalisa ukubaleka ijikeleza emgangathweni, yaze yathethela phezulu wathi, shh, musa ukuyenza loo nto, uza kuvusa utata. Kwaye udinwe kakhulu, ude yena wayefuna ukufa, wayengasafuni ukuphila kwakhona. Kwaye ukuba utata udinwa ngolwa hlobo, ke sifanele simyeke alale ithutyana, musa ukumvusa. Kwaye uMiriam omncinane uya ngaphaya aze ahlale phantsi ukuze azole ngenene. Kwaye emva komzuzwana wayesele lungise isidlo sangokuhlwa, ngoko uye wanyebelezela ngamanyathelo waza wambiza, Amram. Kwaye wathi, ewe yokhabhetha, naku ndiyehla. Ngoko behla ngamanyathelo, uyazi, kwaye baba nesidlo sangokuhlwa esimnandi. Bakuba bedlile ke isidlo, nenkwenkwe encinci encinci nentombazana encinci besidlile sonke isidlo sabo sangokuhlu kutheni bona umama wabeka izinto waze wabafaka ebhedini. Waze emva koko wangena egumbini yena nomyeni wakhe bahlala phantsi wathi, "Ke ngoku, yintoni le uyibonileyo namhlanje, Amram? Yakwenza wanjalo, wanjalo kukhathazeka ngobu busuku, kangangokuba awufuni kuphila." "Oh," uthe, "sithandwa, andiyiqondi nje." Wathi, "Ndabona ke siyibona yonke imihla kodwa namhlanje yayikhethekile." Wathi, "Oh, ndibone owona mbono woyikekayo kakhulu ndawubona." Wathi, "Amakhwenkwe ethu alusizi, amanye awo engekho ngaphaya kweminyaka elishumi elinesibini ubudala, etsala laa nqwelo inkulu indala, beneentsontelo emqaleni wabo ngolo hlobo. Kwaye abo bantwana balusizi bayitsala bade ababinako ukutsala ngakumbi benyuka kulaa ndawo inkulu enyukelayo, loo matye amakhulu emva phaya, kwaye ababinakuya ngaphaya. Kwaye emva kwethuba inqwelo yaqala ukukhenkceza kwaye ihamba ngokucotha ngokwenene. Kwaye emva kwethuba yema ezantsi endleleni kweza indoda, owu yayiligeza waqquma, uyimiselani nale nqwelo?" Bam! Yezo zabhokhwe ezindala zinkulu zenyoka kwaye bebabhexesha emihlana kwaye igazi lalibaleka liphuma kumhlana wabo kwaye lisehla ngolwa hlobo kwaye abo bantwana balusizi bejinga kule ntambo kwaye bakhala. Wathi, "Oh, Yokebhede, yintoni esingayenza, mama?" Wathi, "Singabantu bakaThixo, uThixo wasisikelela. Thina singabantwana bakaAbraham, uIsake noYakobe. Kwaye kutheni kuya kufuneka sibe ngamakhoboka ezantsi apha kwezi zinto? Oh, imbi kakhulu indlela alila ngayo loo makhwenkwe alusizi. Oh, kwaye ndiyathandaza, ndithandaze, ndithandaze, Yokebhede. Kwaye kubonakala ngathi uThixo akandiva nokundiva. Ndiyathandaza kwaye ndiyathandaza, kwaye ubonakala ngathi uvala indlebe akandiva kwaphela yena. Ubonakala ngathi akasakhathali." Ngoku wathi, "Khangela, Amram, ayivakali njengawe. Ungutata wakwenene kwaye wena oku akuvakali njengawe, kuba uhlala usikhuthaza, usixelela ukuba sibe nokholo kuThixo. Oh, kodwa sithandwa, xa ndithandaza kakhulu kwaye futhi uThixo akandiva, kwaye kubonakala ngathi iya isiba mandundu ngalo lonke ixesha. Okukhona ndithandaza, okukhona kuya kusiba mandundu. Kodwa amakhwenkwe namantombazana amancinci, ingaba uThixo uyawuva umthandazo? Uyawuva umthandazo. Ingaba uThixo uyawuphendula umthandazo? Ehe. Ingaba uphendula ngokukhawuleza? Hayi ngalo lonke ixesha. Ingaba yena? Hayi. Ngamanye amaxesha usenza silinde, ingaba oko kunjalo? Kodwa uThixo uyawuphendula umthandazo, akunjalo. Kwaye ngenxa yokuba yonke into ingahambi kakuhle, loo nto ayithethi ukuba kufuneka siyeke ukuthandaza. Siyathandaza nje siqhubeke, nakanjani na, akunjalo? Injalo loo nto. Ngoku niphendule kakuhle, uThixo uyawuphendula umthandazo. Masiyithethe sonke kunye, uThixo uyawuphendula umthandazo. Ewe, nokuba iimeko zithini na, uyaphendula, nakanjani na, konke kulungile. Kulungile. Uyenyuka ukuya kuthandaza kwakhona? Ewe. Kwaye utata wayenegumbi elifihlakeleyo phezulu phantsi kwephahla apho wayesiya kuthandaza. Ngoko wenyukela phaya ngobo busuku uguqa phantsi ecaleni wathi, "Ngoko wathi, Yokebhede, hamba, hamba uye kulala wena nabantwana, ukuba ungandikhathazi ndiza kuthandaza mhlawumbi ubusuku bonke ngokuhlwanje." Ngoko waguqa ngamadolo waze wathandaza kwaye wathandaza. Ndimbona ephakamisa izandla zakhe esithi, "Thixo kaAbraham, kaIsaka, kaYakobe, likhumbule idinga lakho kubantu bakho. Naku silapha ezantsi eyiphutha kwaye siphantsi kobukhoboka kwaye, oh, abaqhubi bethu abakhohlakeleyo basiqhubela ekubeni senze izinto nokusibetha, nabantu bethu abalusizi bahlutywa babeze kwaye bayasibhexesha ngezabhokwe. Kwaye singabantu bakho, oh Thixo, ngokuqinisekileyo uyawuva umthandazo, ngokuqinisekileyo uya kuwuphendula umthandazo. Kwaye ndiyathandaza, ndithandaze, ndithandaze, kwaye ubonakala ngathi awundiphenduli nokundiphendula. Kodwa Thixo, ndiyakholwa ukuba wena unguThixo kwaye ekugqibeleni uya kuwuphendula umthandazo." Kwaye wathandaza ngolo hlobo phantsi ubusuku bonke. Kwaye ngentsasa elandelayo malunga nentsimbi yesithathu okanye yesine uyehla ngezinyuko ezincinci kwaye ujonga ngaphaya kwaye nantso inkosikazi yakhe encinane ethandekayo, uYokebhede omncinane wayephaya ebhedini elele kwaye uAaron omncinci noMiriam omncinci babesele befakwe ebhedini. Ngoko babesazole kangangoko babenako baze balala. konke kulungile uthi kuye wathi lihambile ixesha kwaye nje uba ndithandaze ubusuku bonke amehlo akhe egcwele inyembezi kuba wayekhalela abantu kwaye wathi khangela Amram akufanelanga ukuba ube uye ngamandla kuyo oko wathi mamela sithando oko kulungile kodwa ngokujonga unabantwana ababini ofanele ubakhulisele apha kwaye umthwalo ngowam ukuba umntu akabathandazeli abantu bakowethu abalusizi kuyakwenzeka ntoni kubo kuyakwenzeka ntoni ukuba umntu akanabo abantu entliziyweni umntu othile ufanele athandaze ke wathi Amram umthwalo awungowakho wonke ke kubonakala kunjalo kwaye nakanjani ndiyakuthandaza nakanjani na ngalo lonke ixesha uya emsebenzini ngaloo mini kwaye yonke imihla uyafika kwaye ahambe kunye nokubulaleka okufanayo kwakudala kwaye wayenomsebenzi onzima kwafuneka enjenjalo bagalela udaka kwizinto zokulelela ezinkulu kwaye kwafuneka ukuba eme apho ngasezikweni lomlilo elikhulu xa babeya kuyivula bethu yayiphantse iqhekeze ufele lwabo obo bushushu boyikekayo wayeya kuyityhala ezo zitena emva phaya azibhake azikhuphe ukwakha iindlela ezinkulu neenqaba ezinkulu eziphakamileyo kwizithixo zezithixo nayo yonke into kwaye le ndoda yomkristu yenene phaya ezantsi isebenza ngolo hlobo isebenzela utshaba kodwa wayelikhoboko esebukhobokeni kwafuneka eyenze phoqo ebusuku xa efika ekhaya yayithandaza kwaye inyuke izinyuko kwakhona ithandaze kwaye ithandaze kwaye ithandaze ibuye ihle akukho ngcono kwaqhubeka kusiba mandundu kwaye ngenye imini ngapha emsebenzini yeva amarhe yathi yintoni leyo yintoni leyo ndixelele umntu othile wasebenzela omnye emva kwethuba phambi kokuba imini idlule kwakusele kugcwele ilizwe lonke into eyayiza kwenzeka yayiyintoni kwakuza kudibana ibhunga ngobo busuku ukumkanomdala ufaro ukumkanomdala okhohlakeleyo wayeza kubabizela ndawonye bonke abantu bakhe kwaye babe nelinye ibhunga elikhulu ngoko babe nale ndibano inkulu yebhunga phaya ezantsi ngoko ngobo busuku wangena wayethe khune bembe uyangena kwaye umfazi wakhe uthi Amram sithandwa wamhlangabeza iminyango wamanga waze wathi ndinesidlo sakho sangokuhlwa sihle kakhulu kwaye sifudumele kodwa wathi sithandwa ukhangeleka oluthuthu yintoni ingxaki wathi yokebhede ukuba wabusazi ukuba kuqhubeka ntoni kubi ngakumbi kunangaphambili intoni andikwazi ukuyithetha abantwana bakhona linda kube semva kwesidlo sangokuhlwa kwaye ndiza kukuxelela ngakho ulungile oko ke wayeselungiselele isidlo sangokuhlwa wagqiba isidlo sangokuhlwa waze wathabatha bonke abantwana wababeka ebhedini bangena ke wathi yokebhede ufuna ukukuxelela into wathi enye yezona zinto zimbi kakhulu iyenzeka intoni wathi baza kuba nelinye ibhunga namhlanje ngokuhlwanje kwaye xa besenza njalo baya kubeka omnye umthwalo phezu kwethu bani ke ngoko masiye ngapha ebhodo lokumkani ukumkani ufaro wababiza phandle phaya wathi kulungile nonke ezinjengele yintoni ingxaki yenu apha ndininika imiyalelo yam apha aba bantu bayanda ngalo lonke ixesha yintoni ingxaki ndingaba sinako ukuthintela oku wathi ngenye imini kuya kungena omnye umkhosi apha kwaye zonke ezintshaba zethu kuphuma egosheni ngaphaya lamasirayeli aya kuhlangana nalo mkhosi kwaye baya kusoyisa kwaye uqoqosho lwethu olukhulu luya kudilisa ubukumkani bethu obukhulu buya kutshatyalaliswa baya kusithatha ingaba yintoni ingxaki nani thethani ntumbi ngaba ndiyazi into yokuyithetha wayekhohlakele wayekhohlakele kakhulu zonke iindengele zincancazela enye yazo yaphakama yathi phila ngonaphakade kumkani ufaro ewe thetha into oza kuyenza yathi phila ngonaphakade kumkani hlonipheki mhlekazi yathi ndingathanda ukuba ungabeka imithwalo engaphezulu phezu kwabantu lukhakhayela untentisholo sele ubathwalise imithwalo emininzi abantu ukanti bayanda ngoba wena ukuba zizo zonke iimbono nazo zigcine kuwe wayerhabayo emva kwexesha enye yaphakama uncumo olukhulu ebusweni bayo njengomtyholo yaze yathi phila ngonaphakade kumkani ufaro wathi ndinembono wathi ke thetha musa ukumapho ngolo hlobo yathi ndiza kukuxelela into esinokuyenza yathi uyazi aba bantu banda ngokukhawuleza oko kulungile yathi Abanye babo abanye abantu babo bade babe nabantwana abalishumi elinesine ngamanye amaxesha baba nabantwana bangamashumi amabini kwaye abantu bethu abanayo mhlawumbi nomnye wathi bayahanda ngokukhawuleza bagubungela umhlaba wonke uyabona Thixo wayesenza into ethile uyabona Thixo uhlala etsala uboya phezu kwamehlo omtyholi uyabona uyabona uyazi into awayenzayo uyabona kwaye bonke abo bafazi banabantwana abaninzi ngoba yathi phila ngonaphakade kumkani de ndakukuxelela ntoni ngalo lonke ixesha umfazi ezala umntwana oyinkwenkwe encinci umani niye kumhlaba apha niye kufuna abafazi abanjengalo abangengabo oomama uyabona abafazi abangazange babe nabantwana abafazi abangabafuniyo abantwana nabangabathandiyo abantwana amagqwirha amadala neempumlo ezinde uyabona inde kakhulu impumlo ngokukhona kungcono iminwe emide emidala ubuso obuqatyiweyo kwaye nibafumane abalwazi ukuba yintoni uthando lukamama ke ngoko xa usana oluncinci oluyinkwenkwe oluzalwa ngoba mababathathe baye kulanda laa nkwenkwe encinane yosana kwaye niyizise apha nityumze intloko yakhe eludongeni niyiphose emva endlwini kumama ngolo hlobo mphose nezantsi equleni elikhulu ow okungcono kunoko mkhupheni nimbophe izandla neenyawo nimkhuphele ngaphandle nityebise iinkwenye nantso indlela yokuyiphelisa ngoko abasayikwanda kakhulu kuba kuye kubakho amadoda aseleyo bulele zonke iintsana ezingamakhwenkwe ow ufaro uthi ilungile loo nto olo luluvo luhle yabona ukuba yintoni umtyholi khohlakele akanjalo wathi ngoko nantso into yokwenza ahamba uye kuthatha une ngoko ngenxa yokuba ubunayo incamango ndiya kukwenza umveleli waloo nto uma uye kufumana bonke abafazi abadala baziwa abangazange babe ngoomama kwaye ababathanda abantwana kwaye babona uyabona kuthabatha umama ukuthanda umntwana uyakhumbula indlela umama wayekuthanda ngayo ke ngoku uyabona umama uyazithanda iintsana ezincinci kodwa kwakufuneka bafumane umntu abangazange abakhange babe nabantwana ababengabafuni abantwana njenjenje abafazi abakhohlakele ngokwenene kwaye wathi benza amapolisa kwaye xa ubenza amapolisa kwaye ubanika imiyalelo yokuba bangangena kuyo nayiphi na indlu abafuna ukuya kuyo kwaye bathathe lonke usana oluncinane balutyumze intloko yalo eludongeni baze balunike iinkwenye ukuba zilutye lonke usana oluncinci ow inkohlakalo enjani ngoko uyayazi ukuba benza ntoni kulungile oko kuhle wathi ngengomso xa uAmram elapha ezantsi esebenza weva ukuba laa mba wenziwe ow uyagoduka wathi ow yokebhede ow sithando mandikuxelele into uyazi ukuba waweyintoni laa myalelo ukhutshiweyo ukubulala zonke iintsana ezingamakhwenkwe wamxelela wathi ow andinakuyimela nayo kwigumbi eliphezulu waya kwakhona ukuthandaza ngobo busuku wathandaza ngendlela wayengazange athandaze ngayo ngaphambili ingaba sifanele siqhubeke sithandaze ow qhubeka uthandaza ingaba oko kulungile qhubeka nje uthandaza nokuba kuqhubeka ntoni na qhubeka uthandaza ngoku kwaye into yokuqala uyazi wathandaza ubusuku bonke ow thixo yiba nenceba nceda thixo siyathandaza ukuba uya kusinceda ngandlela ithile wabuya ukwehla malunga nokukhanya kwemini usuku emva kosuku kwaye ow okunjani ukubhomboloza elizweni jikelele yonke imihla babeya kuva oomama bekhala benyuka besihla ezitshatweni babeya kuthatha iintsana zabo ezincinci ezingalweni zabo ezabo ezincinci iintsala ezingamakhwenkwe ezabo ezinomtsalana loo magqwirha amadala ayeya kungena apho aze athabathe iinyawo zawo ezincinci azibethekise eludongeni aze azibulale kwaye aziphose kwiingwenye umama olusizi wayeya kuguqa ngamadolo kwaye akhale ow sukuluthatha usana lwam sukuluthabatha usana lwam kwaye ow elinjani lona ixesha ababe nalo uyayazi indlela umama aluthanda ngayo usana oluncinane nendlela aluchwakaze ngayo esilevini khumbula indlela umama ebeya kukuthabatha kwaye akuhlambe kwaye akuphuze kwaye atsho ukuba ubumhle kangakanani nendlela ebeya kulalisa ngayo ebusuku kwaye ow ukuba ubucango oluncinane belungavuleka umoya omncinci ungena into enjalo ow bethu wayeya kubaleka ngokukhawuleza aze aluvale ucango gqume usana oluncinane kwaye uyazi aluthabathile ebekuthanda uyabona ebekuthanda ow wayeyithanda laa nto encinane ilusizi awayeyinikwe nguthixo engenakuzinceda kwaye yayingenakuzinceda ngokwayo ye wayeluthanda olo sana kwaye waphuza nje iintsana zakhe ezincinci wadlala nazo kuba wayengumama wenene yabona kodwa la maxhegwazana abulala iintsana ayengazi ukuba uthando lukamama luyintoni na babengengoma konke ababecinga ngakho babenexesha elikhulu ezingqondweni zabo izinto zehlabathi ngoko babengena babulala ezo ntsana zincinane umncinci kakhulu ukuba wazi kodwa kusaqhubeka injalo loo nto ngoku ninabantu badala niyayazi le nto ndithetha ngayo injalo ininzi kakhulu ow uthi andiyikuthatha kodwa ityala lokuqhomfa liyinto enye kulungile kodwa uyabona ukuba balwazi ukuba yintoni uthando lukamama ngoku uyazi ukuba ndithetha ukuthini xa ndisithi oomama bokwenyani injalo loo nto akukho mahluko umtyholi okwamnye ngoko ke ngoko bona khawucinge nje ngamawaka aphindwe ngamawaka aphindwe ngamawaka ngonyaka imbi kangako njengokwakunjalo eyiputa okanye okubi ngakumbi kwaye apho ngoko bangena babengenalo uthando lukamama ngoko babethabatha ezo ntsana bazibulala o ibisiya iba mandundu namandundu kwaye ngenye imini kwafika amanye amarha baza kuba nenye intlanganiso bawabizela ndawonye ufaro wonke amaphakathi akhe wona onke ndawonye bangena khona phaya wathi kulungile basanti sizakwenza ntoni ngayo ngoku kwaloo mnyebelele mdala uliqilo onobuso bomtyholi waphakama wathi phila ngonaphakade kumkani ufaro ndinembono khangela uwenze amadoda asebenze ubenze batene izitena ezininzi kakhulu ngemini ubenze bazenze ngomququ ubabulele abantwana abancinci nezinto ezinjalo kodwa basanda into omele kukuyenza kukubeka abafazi emsebenzini nabo ukuba ubeka abafazi emsebenzini ngoko abayi kuba ngoku asiyondawo yomfazi leyo hayi ngoko but kodwa beka abafazi emsebenzini nibabeke phaya nibenze benze izitena nabo kwaye ke baya kudinwa kakhulu xa bengena abanakuphekela abayeni babo isidlo sangokuhlwa abanakuba ngumama olungileyo yabona kwaye ke ukuba baya kusebenza kwaye baqhubeke ngolo hlobo ke abayi kukwazi ukuyenza ke babeke emsebenzini nabo ilungile loo nto bethu uyindoda elumkileyo ngoko beka bonke abafazi emsebenzini kwaye nanko kufika olusizo amram omdala ingena ngobusuku wathi oh yokebhede andazi ukuba siza kwenza ntoni na ngoku babeka bonke abafazi emsebenzini indiyakuxelela ow andazi nje ukuba ndenze ntoni thina nje singamakhoboko kwaye siya sisiba mandundu namandundu ndiyaqikelela oku ukuba uthixo uthe wasenzela nantoni na iya kuba semva kokuba sonke sifile ngoku uthixo akalindi ngolo hlobo ingaba unjalo hayi uthixo uyasijonga njengamanye amaxesha akanjalo konke kulungile ke ngoko ngobo busuku wathi ndiyakunyuka ndithandaze ngendlela endingazange ndithandaze ngayo ngaphambili ngoku leyo yindlela yokuthandaza akunjalo thandaza ngendlela ongazange uthandaze ngayo ngaphambili ngenene ukungena emsebenzini yabona ukuba uyenyuka nje uthi ngose sikelela unje nanje uthixo akanamdla kakhulu kuloo nto kodwa xa ngenene ungena emsebenzini xa ninamakhwenkwe namantombazana amancinci nithandaza ngenani emsebenzini ngaba niyayenza loo nto esikolweni ngaba niyamcela uthixo anincede esikolweni xana nisiya esikolweni kwaye akwenzi manqaku amahle kakhulu ungena kwaye uthi thixo ndifuna wena undincede ingaba uyathandaza mangapha amakhwenkwe amancinci namantombazana athandazayo makhe sibone izandla zenu ow oko kulungile ngoku oko kulungile ingaba ninayo indawo efihlakeleyo apho niya kuthandaza khona apho umama notata bengakuboni nokukubona ingaba uthandaza ngolo hlobo uthandaza ngolo hlobo iba nendawo encinci cwecwa uphume uthandaze kwaye wenze umthandazo wakho omncinci utsho njalo ebusuku phambi kokuba ulale xa uvuka ekuseni kunye nento ow ilungele loo nto mangapha amanye amakhwenkwe namantombazana amancinci phakamisa isandla sakho athandazayo kude ngaphaya esakhiweni ow akukho kuhle oko ke ngoko kulungile loo nto ibonisa ukuba unomama notata wakwenene okufundisa ukwenza ezi zinto ngoku ngoku xa ngenene unesidingo kungcono uthandaze ngokunyanisekileyo ubungenjalo ngoko ke uamram omncinane uya kumgangatho ophezulu ow bethu wayengafuni isidlo sangokuhlwa wathi kubi kakhulu bethu ow wathi kufuneka utye isidlo sangokuhlwa tata andikwazi nje ukuyenza yokebhede andikwazi ukuyenza ndindi ow wathi kodwa uyehle emzimbeni kwaye uphakuphaku kwaye uluthuthu ebusweni bakho ugabha ukutya kwakho kunye nezinto ow andazi ukuba ndenze ntoni kodwa wathi sithandwa ukuba umntu akabathatheli intliziyo abantu ukuba umntu othile akabathandazeli abantu siya kwenza ntoni siya sisiba manduni ngokuqinisekileyo ngelinye ixesha uthixo uyakuva ewe oko kunjalo injalo loo nto uthixo uyakuva ungena ekusebenzeni kwaye uhlale nje apho ow ngeli xesha unyukela kwigumbi eliphezulu ngokwahlukileyo xana enyukela kwigumbi eliphezulu ngeli xesha aguqe phantsi abeke izandla zakhe phezulu ekhwaza Thixo, ndithetha nawe ngoku. Amen. Ungene ekusebenzeni. Thixo, wena unendlebe kwaye wena uyeva. Wena unamehlo kwaye wena uyabona. Wena unenkumbulo, uyalazi ilizwi lakho, uyalazi idinga lakho. Ndiyakubongoza Thixo, jonga ezantsi apha. Wena unguThixo kaAbraham, Isaac noYakobe, ukuba abantu bakho basempandezelweni kwaye bayafa, senzele okuthile Thixo. Kufuneka sibe nawe kwangoko, simele ukuba nawe, kungenjalo siya kutshabalala. Kufuneka sibe nawe, kufanele nje ukuba siyaphila. Kuxa uthandaza ngokwenene, oh, wathandaza. Uyazi ngamanye amaxesha abantu xa bethandaza bayadinwa. Akunjalo mama notata, oh, badinwe kakhulu. Umzalwane uBrenham elinye ixesha uyadinwe kakhulu, ndiphantse ukufa isiqaqa xa ndisiya kuthandaza ixesha elide. Uvele utyhafe, ungatyi nezinto ezinjalo iintsuku, kwaye uthandaze, kwaye uthandaze, kwaye uthandaze, kwaye ushumayele, kwaye ndifika nje kwindawo apho ndiza kuquleka phantsi. Kwaye ngamanye amaxesha abantu babanjalo, ayilo xesha lokuncama elo. Qhubeka, uThixo uyakuphendula. Ewe mhlekazi, hlala ubambelele. Ewe mhlekazi, ngoko unyuka izinyuko ezincinci ezindala ezikrikrizayo, kwaye ndiyambona uYokhebhethe edlula aze athi, oh Amram, Musa sithandwa, ndiyakholwa. Ngoko uYokhebhethe khangela uyelungileyo ethandekayo, wayengomhle omhle umama omncinci, waze wamcamisa esidleleni, uyazi wambambazela ngolo hlobo wathi, ngoku mama buyela umva kwaye ubeke uAaron noMiriam omncinane ebhedini, kwaye ndiyakunyuka ukuya kuthandaza. Ke ngoku ukuba uyandiva ndilila ungenyuki. Ke kodwa Amram, uza kwenza ntoni sithandwa umalunga nokufa? Ewe, kodwa ndinomthwalo wabantu entliziyweni yam, kufuneka ndenze into ngayo, kufuneka ndihlale emadolweni. Kwaye ngoko bonke abantu wathi, namhlanje kuphela namhlanje ezantsi kwinduli yezidena bendilapho ezantsi, ndaqhubeka ndisithi, ke ngokuqinisekileyo uThixo uyakuva. Kwaye enye indoda enkulu endala yeza yabeka izandla zayo esinqeni sayo yathi, uyakuva nini na yena, uyakuva nini yena? Uyabona indlela abantu abaye besibakrakra ngayo bachasa uThixo ngokuba bayathandaza, kwaye bathandaze, kwaye bathandaze, kwaye akukho nto yenzekayo. Kwaye lo uyathandaza, athandaze, athandaze, akukho nto yenzekayo. Kwaye bonke ababingeleli bathi, iintsuku zemimangaliso zidlule, kwaye ekuphela kwento esinokuthi siyenze kukugoba kanye phantsi kwaba baqeshwa bakudala banqula abahedeni, okanye ooThixo babahedeni nanjalo njalo. Yaye sinokwenza ntoni? Kodwa wathi, kodwa ndiyakholelwa kuYehova. Amen. Ndiyakholwa usawuphendula umthandazo. Uyayikholelwa loo nto? Uyakholwa iloo nto? Amen. Nonke nina nikholwayo koko yithini? Amen. Usaphendula umthandazo. Konke kulungile. Umzimba omncinci omdala obuthathaka wehla ubunzima obuninzi, enyuka izinyuko ezihexayo, uyahamba uye ngaphaya aze aguqe wathi, oh Yehova, oh, wathandaza ngendlela awangazange athandaze ngayo ngaphambili. Wathi, Yehova, khangela apha, unguThixo wokwenene. Siyakholwa ukuba uneendlebe, siyakholwa ukuba unamehlo, kwaye uyazazi zonke izinto, kwaye siyakholwa ukuba unguThixo wamaHebhere, kwaye singabantu bedini. Siyakholwa ukuba uyaligcina ilizwi lakho. Wathi, jonga aba bahedeni phandle apha, bawuthatha njani umsebenzi wethu woxabiso liphantsi, baze bakhe iindlela ezinkulu nezithixo nayo yonke into. Wena Yehova, ungahlala uhleli ezulwini na uze uzivumele iintlanga zilawule phezu kwakho? Andikholelwa ukuba uya kuyenza loo nto. Amen. Andikholelwa ukuba uya kuyenza loo nto. Amen. Xana umtyhule engena, uThixo usenguThixo, injalo. Akaye kuvumela ezidemoni ukuba zenze loo nto. Ndiyakholwa iloo nto namhlanje ukuba xana ifashoni nobuvuvu nako konke oku kubola kusenzeka, sekunjalo uThixo usalawula kwaye usenguThixo, injalo. Into esiyifunayo ngumntu onjengoAmram onomthwalo entliziyweni yakhe, oyakuhlala apho aze awuthandazele, ade amazulu acanda avuleke ngaphesheya. Thixo yehla uphendule umthandazo. Amen. Ngoku jonga apha wathi, Thixo, uvumela abahedeni bangcikive abantu bakho. Iveki neenyanga kunye neminyaka idlulile, sithandaza rhoqo ngeenyembezi, kodwa oh Thixo, ungayivumela na into enjalo? Ndiyamangala namhlanje ukuba xa amakhulu eentsana ezincinci ziphoswa emilanjeni nakumachibi amdaka, kwaye zingavunyelwa ukuba ziphile, namatyala okuqhomfa nayo yonke enye into eyenziwayo, oh Yehova, uya kuyivumela into enjalo ukuba iqhubeke? Namhlanje xa iwhisky nebhiya nobomi basebusuku nayo yonke into zikhala, kwaye nepulpit sele ibuthathakanga ngokuba bayoyika ukuthetha nantoni na ngaloo nto. Yehova uya kubuvumela nawo buvuvo obunjalo ukuba buqhubeke. Uya kuphendula ngenye imini. Oh, ingqumbo yakhe iyoyikeka yakufika. Ewe mhlekazi, abafazi bephuma benze iliso losana lwabo itreyi yecuba ukulahla uthuthu nayo yonke into, kwaye abantu bathatha iintsana zawo bazikhuphele phandle kwiindawo zithengisa utywala, amantombazana amancinane namakhwenkwe ehleli phezulu emithandathu okanye esibhozo iminyaka ubudala ukusela nezinto ezinjalo, kwaye isizwe siyenza ibe semthethweni kwaye yonke ilungile. Oh bethu, ucinga ukuba uYehova akayiboni loo nto xa nabade bahlekise ngabantu abathengenene baba abangabalungileyo kuThixo? Zonke ezi zinto ziqhubeka zihlekise. Bambelela, qhubeka ubambelele, uYehova uya kuphendula. Sukuxhalaba, konke kulungile. Siqhubela phambili kancinci, simfumana phaya phezulu ethandaza, kwaye uvele adinwe kakhulu alala. Thandaza nje ade awe phantsi, ngakwazi ukuqhubela phambili kwaphela, kwaye walala kancinci wavuka. Yintoni ingxaki? Jonga apha, kuvela apho kwakukhanya. Oh, khangela, kumi apho ekoneni. Nako kwakumi ingelosi ikrelelayo lijinga apho ecaleni layo. Oh, wajonga kwakhona, wahlikihla amehlo akhe, waziphakamisa edolweni wathi, Nkosi, oh, oh, yintoni, yintoni oyifunayo kum? Wathi, Amram, ndiyingelosi kaThixo, ndithunywe ukusuka ezulwini kuba ndikuxelele ukuba uThixo uvile umthandazo wakho, kwaye ndize kukuxelela ukuba uya kuthumela umhlanguli, uyawakhumbula wonke amadinga akhe. Ndiyayibona ingelosi ngoku, khangela kuyo, ikhupha ikrelelayo yalatha ngasentla. Amram wajonga yathi, nje ukwalatha kweli krele ulele ilizwe ledinga, kwaye ndathembisa ooyihlo Abraham, Isaka noYakobe ukuba nina bantu niya kulidla ilifa elalizwe, kwaye ndikuvile ukuncwina kwabantu, isivile isikhalo sabantwana, kwaye ndehlile, kwaye ndifuna wazi ukuba uya kudlala indima enkulu kule nto Amram, ukuba ubuthembekile emthandazweni, ubuthembekile endlwini yakho, kwaye malunga neli xesha kulo nyaka uzayo uYokebede inkosikazi yakho encinci ethandekayo iya kuhola usana oluncinane oluyinkwenkwe, kwaye olo sana luyinkwenkwe oluncinane luza kuba ngumhlanguli uzuko. Wathi, oh, ewe, ewe, oh, ewe, ewe, oh, intle kakhulu. Wajonga yaze ingelosi yaqalisa ukufunquka, kwaba ngathi amazulu onke avuleka, kwaye yaze yaphuma egumbini. Walinda kancinci wathi, oh, ndisezingqondweni. Wehla ngezinyuko ngokukhawuleza ngenene waze wathi, Yokebede, Yokebede, khawuleza. Wathi, ewe, yintoni ingxaki sithandwa? Wathi, hlala. Kwaye ukukhanya kwenyanga kwakukhanya efestileni kwakunjalo, wayikhangeleka emhle. Waze wathi, ndisandula ukubona ingelosi kaThixo, kwaye yandixelela zonke ezi zinto. Oh, ibikhangeleka njani yona? Wathi, umama, ibikhangeleka njani yona? Wathi, oh, ibintle, yayinengubo eqaqambileyo, amehlo ayo wayekhazimla, kwaye yayiphethe ikrele esandleni sayo, yalikhomba ngasentla. Nantso indlela, uyazi ilizwe ledinga liphuma eYiputa phezulu ngalaa ndlela ePalestina. Wathi, walatha emantla, kwaye yathi, siza kuba nosana malunga neli xesha kunyaka ozayo, kwaye olu sana luncinane luza kuvela lube ngumeyisi, kwaye liya kubahlangula abantu balo. Oh, haleluya, Yokebede. Kwaye waqaphela ukuba wayemhlophe ubuso bakhe, amehlo akhe ejamile, amehlo akhe amakhulu ejongile. Yokebede, yintoni ingxaki? Oh, Amram, hayi, 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 sinomntwana oyinkwenkwe. Ewe, oh, wena ayinakuba njalo. Uyayazi ntoni? Oh, ukuba uzange ube nalo mbono. Uyayazi ntoni? UFaro ubulala zonke iintsana ezincinci. Ewe, kodwa uyazi ukuba uThixo usinika olu sana, Thixo uya kulugcina usana. Amen. Thixo wathembisa, Thixo uya kumnakekela. Ke ngosuku olulandelayo uyaphuma emsebenzini, kwaye bonke abafo phaya phezulu bamqaphela uAmram endaweni yokuthi uyazi egobile kwaye ediniwe. Wayephakamisa amaxaka wathi, gqithisa ezinye izitena, yiza masihambe. Yintoni ingxaki? Usuku kuThixo, uThixo uza kuwuphendula umthandazo. Oh, hayi. Uyazi ukwenza uzipho unwabile xa ufumana impendulo. Ingaba siyazi loo nto tata kunye nomama, xa uThixo enika impendulo, awudingi ukubona umbono. Yazi nje ukuba impendulo iphaya. Yiyo yonke loo nto, kuko konke. Yazi nje ukuba impendulo iphaya. Ngoku, mamela ngokusondeleyo ngoku. Ndifuna ukuba uphulaphule oko kwenzekayo. Ngoku uyazi, emva kwethuba, wathi, kulungile, Amram. Yintoni ingxaki ngawe? UThixo uza kuwuphendula umthandazo. UThixo uza kuwuphendula umthandazo. Ke, uza kuwuphendula njani? Loo nto ayenza imahluko. Omnye umfo omdala wahamba wenyuka waze wathi, ngoku ucinga ukuba uya kuze aphendule nini? Ke, andizukukuxelela kuba ungongakholwayo kakade. Ndidlulisele ezinye izitena, ziphosa phaya ngolwa hlobo. Andikhathali, akuyomfuneka ukuba uxelela abangakholwayo zonke izinto, akunjalo. Ayenzi nawuphi umahluko, hayi mhlekazi, ngokuqinisekileyo akunjalo. Idlulisele ezinye izitena, haleluya, uza kuphendula umthandazo. Yiloo ndlela oziva ngayo xa usazi ukuba kuya kwenzeka, akunjalo, ewe mhlekazi. Ke uya kuyenza njani loo nto? Awazi, nakanjani na, ngoko qhubeka udlulisa nje isitena. Zibeke zonke phaya, beka sonke sustena sidala phaya. Ngobo busuku waya ekhaya wathi, oh Yokebed, khawucinge ngayo, siza kuba nosana. Oh, uya kuba ngumhlangulo. Thixo uza kumthuma. Oh, uya kumangalisa. Oh, kodwa ndikangako. Oh, yeka ukuxhalaba. Yeka ukuxhalaba. Bethu, uThixo usekuveni ngoku. Thixo uneendlebe. Thixo unako ukuva. Thixo unezandla. Unako ukuhlangula. Ke, oh, wayenokholo olunintsi. Uyazi, xa uthandaze wagqobhozela, ufumana impendulo. Ngenene, ufumana ukholo olunintsi ngoku. Oh, ingaba wakhe wathandaza nantoni na? Kwaye uyazi uba uThixo uya kukwenzela. Niyayenza loo nto, nina amantombazana amancinci, nani makhwenkwe, ngokuqinisekileyo. Kungelo xesha yena, kulapho uyazi ukuba iza kwenzeka, konke kulungile. Unyaka wonke wagqitha, kwaye into yokuqala uyazi, nanku kusiza uAmram evela emsebenzini ngenye imini, kwenzeka ntoni, olona sana luhle kangako. Oh, wayesisithando esincinane malunga nobu bude. Kwaye ke wamphakamisa, wamnikezela kuAmram, kwaye uyamanga, uyazi, uyamthanda, yabona. Kwaye umama ebembambile. Oh, obunjani bona ubutyebi? Wathi, oh, ndiyoyika kakhulu. Nangona kunjalo, uyazi, olu sana luncinci, luyinto encinci elungileyo. Kwaye uyazi ntoni, iBhayibhile ithe, yayilolona sana lwakhe lwaluhle olwakhe lwazalwa. Ngoku, ndiyazi ukuba oomama abazukuvumelana nam loo nto. Bacinga, umama wakho ebecinga ukuba ulelona usana luncinane luhle, akunjalo. Unelungelo lokuyicinga loo nto. Kodwa iBhayibhile ithe olu yayilusana oluhle oluncinane. Oh, wayelilitye elinqabileyo. UThixo wayenezandla zakhe phezu kwakhe. Uyazi ngoko. Oh, wayeyona nto encinci intle. Wayeya kulala apho kwaye wayeya kwenza usineko oluncinci engenamazinyo. Ubungenamntakweni omncinci kunye nabo abangayenza loo nto xa engena engenamazinyo nje ukuncuma ngolo hlobo. Kwaye into yokuqala uyazi. Oh, bethuna, ndiyazi, masimfihle. Yintoni ingxaki? Wenzani? Mfihlisele kwigumbi elingezantsi. Uyazi ukuba yintoni na umyalelo, yabona. Ukuba la amagqwirha amadala nempumlo ende anokudlula apha, aya kuthabatha usana lwethu alubulale. Injalo lona, asikwazi ukuliyeka lukhala. Ngoko, oh, lalifuna okuthile, lalifuna isidlo sakusasa okanye sangokuhlwa. Ke umama, ulithathela ekoneni oluncancise, uyazi, kwaye ngoko, wayelungile ngoko. Ke ngobusuku obuliqela emva koko babedlala nalo kwaye wemka kwakhona uyazi laqalisa ukulila. Wemka ngokukhawuleza ngenene, wamfihla ngokukhawuleza ngolo hlobo. Kwaye kwigumbi elingezantsi, ezantsi phaya ngasemva elidongeni, uAmram wayelungise indawo encinane apho wayenokufihla khona usana. Kwaye ngoko into yokuqala uyazi beva into kwigumbi eliphezulu isithi qonkqoza, umkile. Wonke umntu chithachitheka kwindawo enye wathi, ngabo abo amagqwirha amadala aneminwe emide, iinzipho eziqatyiweyo. Amagqwirha amadala wajonga phantsi apho waze wajonga efestileni wathi, ewe, ngabo bame phaya. Yankqonkqozwa, vula. Amram omdala waphuma wavula ucango wathi, nifuna ntoni? But unosana apha kwaye siyayazi loo nto kwaye siza kulithabatha. Asinalusana lokuba sininike. Bazange siyangena size sijonge nakanjani na. Singabafazi abangamapolisa, jonga iibheji zethu. Kwaye oko asiyonto yokuba umfazi abe yiyo, kodwa singabafazi abangamapolisa, amalungelo elitha wafumana kwabasemagunyeni. Uyazi sinawo apha ngoku. Kwaye ke ngoko ke bayehlisa bangena. Bangena baphethula isofa, bavula zonke iidrowa, balahla yonke into phantsi. bathabatha zonke iimpahla zebhedi bazivuthulula kwaye baya kwigumbi eliphezulu baze bafumana apho utata wayenendawo encinci efihlakeleyo. Bakhangela kuyo yonke indawo kodwa bazange balufumane usana. Bazange balufumane usana okobahamba baya kumfazi apho usizi uyokebhedi emi phaya buso bakhe bumhlophe. Bahamba bathi, "Jonga apha, siyazi ukuba ungumama, singaxela ngenkangeleko yakho. Siyazi ukuba ungumfazi owanasayo kwaye siyalwazi olwasana lulapha. Siza kubuya, siza kulufumana." Baphuma ngomnyango bambhakaza utshaba baze baphuma bemka. Wathi, "Oh, yintoni esinokuyenza, yintoni esinokuyenza?" Wathi ke uAmram, "Thandaza, ingaba yinto yokwenziwa, ingaba yinto, thandaza, masithandazeni. Oh, andazi ukuba yintoni emandiyenze. Wathi ngoku, khangela, zola, kwaye hamba uyokuncancisa usana kwakhona." Inyukela kwigumbi eliphezulu kuya kuthandaza. Ngoko wanyukela kwigumbi eliphezulu waze wathandaza wathi, "Yehova uneendlebe, Yehova unamehlo, Yehova ungeva, ungawuphendula umthandazo. Wasinika olu sana, wasinika isithembiso sakho, kwaye uya kusigcina isithembiso sakho, kwaye uya kulugcina olo sana, kwaye ndiqinisekile." Emva kokuthandaza edinwa ngokwenene wasuke wawa ngolu hlobo walala. Wayedinwe kakhulu, wasebenza imini yonke ethandaza ubusuku bonke. Wayediniwe kwaye uyazi ukuba kwenzeke ntoni, walala waphupha iphupha. Uyazi uThixo uthetha emaphupheni kanjalo, akunjalo? Ngokuqinisekileyo uyayenza, uyayenza, unako, uyabona, kwaye uthetha emaphupheni. Xana evukayo wathi, "Yiyo leyo bekufanele ukuba ndiyicingile loo nto, yiloo nto endifanele ukuyenza, andiyi kuthetha nto ngayo." Ehla ngezinyuko uyahamba wathi, "Yokabhedi, wesithando, ndidiniwe kakhulu, andikwazi kulala." "Hamba uyokulala, hamba uyokulala, idlulile." "Wazinjani?" "Ndiyazi nje, ndiqinisekile nje." Endaweni yokuba utata ngobo busuku anyukele kwigumbi eliphezulu kuya kuthandaza, wehla waya kwigumbi elingaphantsi. Wayexakekile ezantsi phaya, andaze besenza nto, makhe sicwecwele ezantsi size simbone. Ndimbona ezantsi phaya ehamba qwaqwaqwa. Thatha le ncongolo kwaye uyijongisise, ayijije kwaye abone ukuba ilungile na. Aaron omncinane waphuma ngaloo mini waqukelela umthwalo ogcwalise ngalo yazo, wazibeka phantsi kwigumbi elingaphantsi. Uyazi, "Thixo uyakukhathalela." "Inkolo yexesha lakudala yonke ifanele ukuba yinyani." "Zibophe, zijikelezwe." Wathi, "Amram, kwenzeka ntoni ngawe?" "Haleluya, akukho nto sithandwa, qhubeleka." "Inkolo yexesha lakudala." "Inkolo yexesha lakudala, zisa oku apha." Uyazi, "Inkolo yexesha lakudala." "Kwina yonke into kwaye ilungile ngokwaneleyo kum, ndinikele indala." Wayesenza into, uyazi, emva kweveko okanye ezimbini zidlule, into yokuqala uyazi, bamangala ukuba wayesenza ntoni. Ngoko ngobunye ubusuku xa babelele bonke, wachwecwa waya kwigumbi eliphezulu waze wanyusa le nto incinane. Uyazi, wanyukela ngolu hlobo waze wayinyusa, waphakamisa isigqubuthelo apho walele khona uJokebhede umfazi wakhe, waze wayiqhusheka phantsi kwesigqubuthelo. Kwaye uAaron omncinane kunye noMiriam omncinane babelele. Uyazi, wayeyinto encinane elungileyo laa ntombazana incinane yayiyo. Wayekwanjalo noAaron omncinane ke wayebeka phantsi apho wathi, "Jokebhede, sithando." Wathi, "Ingaba ubuka igumbi elingaphantsi uthandaza ngeli xesha lobusuku, Amram?" Wathi, "Hayi, bendikwigumbi elingaphantsi ndidumisa uThixo." Wathi, "Ubusenza ntoni?" Wathi, "Ndifuna ukukuxelela. Ngoku uyawazi la magqwirha amadala ayabuya." "Ewe." "Kwaye ndifuna ukukuxelela into esiya kuyenza. Sibe nosana ngoku iinyanga ezintathu kwaye kufuneka sohlukane nalo." Amram, kufuneka wenze ntoni? "Kufuneka sohlukane nosana." "Sohlukane nosana?" "Ewe." Ukhohlakele." "Hayi, andikhohlakalanga. Hayi, yayazi into endiyenzayo." "Ingaba uthetha ukuthini? Ngoba uya kuba mbi njengoFaro, uza kulahla umntana wethu." "Ewe, siza kohlukana nosana." "Asinako." "Ngoku mamela, ukuba siyalugcina, siya kuphulukana nalo, kwaye ukuba silunika lowo wasinikayo, uya kulufumana. Ingaba oko kulungile?" "Ngoku ukuba siyalugcina, siya kuphulukana nalo." "Uya kuphulukana njani nalo?" ngoba la magqwirha amadala ayakudlula aluthabathe. Kwaye khangela, uba uyawugcina lo mphefumlo kwaye uqhubeke uphila njengehlabathi, uyakuphulukana nawo. Amagqwirha esogweni asemva kwakho, kwaye oko kunjalo. Bonke obu budenge budala behlabathi nezinto phandle phaya usemva kwakho ngqo. Ukuba uyawugcina, uyakulahlekelwa nguwo. Kodwa ukuba ubuyisela kulowo wakunikayo, uyakufumana kwaye ugcine. Yintoni ngoku? Ukuba siyayigcina, yintoni esiyenzayo? Lahlekelwa nguwo. Ukuba siwunikela kuKristu, thina yintoni? Ugcina. Amen. Injalo loo nto. Ngoku uphendule ngokufanelekileyo. Ngoku wathi, Yokobet, siyakuphulukana nalo ukuba siyalugcina. Ngoko ukuba silubuyisela kulowo wasinika lona, ngoko siyakulugcina. Ngoku unomphefumo kwaye tata nomama niyafana, kodwa ukuba uyawugcina uyakulahlekelwa nguwo. Injalo lona. Amagqwirha esoko ayakuthatha onke asemva kwawo. Kodwa ukuba ubuyisela kulowo wakunikayo uyakugcina ebomini obungunaphakade. Haleluya. Amen. Uxolo bantwana, ndikwifashoni yakudala ngokwaneleyo ukuba ndikhwaza. Ukuba uyawugcina, masiyithethe sonke kuyo. Ukuba uyawugcina, uyakulahlekelwa nguwo. Ukuba ubuyisela kulowo wakunikayo, uyakugcina. Amen. Khumbula ngoku, umnike yena. Ngoku masijonge. Oh, waqalisa ukulila wathi, oh, uzakwenza ntoni ngalo? Wathi, jonga apha, ndifuna kukubonisa into. Yintoni onayo phantsi kwebhedi yam phaya? Wathi, makhe ndikubonise. Waze wayikhupha. Oh, yingobozi encinci yengcongolo. Yinqanawa encinci, into eyiyo. Ayinamphini wokuqhuba, ayinaseyile, ayinazinkanono kuyo. Ukanti iza kuthwala owona mthwalo uxabisekileyo owakhe wathwalwa ngenqanawa ukuza kuthi ga ngelo xesha. Yive, ayinakapteyini okanye iqela labasebenzi enqanaweni. Mzalwane, ndazi inqanawa yomntu omdala enjeya kananjalo. Oh, wathi, mandiyijonge, Amram, makhe ndibone. Uya ngapha. Wathi, jonga apha, inesiciko esincinci kuyo. Yabona, uthatha uphakamise isiciko esincinci. Uthe, phew, yanuka, phew, bethu. Wathi, ewe, yanuka. Ngoba, ndiyigalela igcwele itela. Iqatywe yonke, yonke jikelele. Iqatywe itela, uyazi, koko. Bayiqaba yonke jikelele. Oko koko wayekubilisa ezantsi phaya. Wakugalela phezu kwezincongolo. Wayiqaba wathi, yabona, amanzi anakungena kuwo ngoko. Yabona, itywinwe yonke indawo. Waze wathi, kwaye awakwazi nje ukungena kuyo. Amanzi akakwazi, ndiyiqabile. Wathi, phew, inuka kakubi. Ninabantwana niyayazi ukuba yintoni itela xa belungisa isitrato. Oh, elo vumba libi. Kodwa iyona igcina ivala zonke iintanda zesitrato. Kwaye leya indlela lena ekwenzayo ivala onke amanzi. Kwaye nantso into eyenziwa ngumthandazo kwikholwa. Yiloo nto mihla le igcina ihlabathi ngaphandle kuwe. Kuxa uziqaba emadolweni uze uthi, Nkosi Yesu. Kwaye igazi liyehla lize likutywine wonke ukuze umtyholi angakufumani. Yabona, injalo loo nto. Yabona, ke ngoko, oh, amaxesha amaninzi abantu bayajikeleza bathi kubi, kodwa oko akwenzi mahluko namnye. Ikugcina ukhuselekile, yeyona nto iphambili. Gcina ukhuselekile, bathi uyifashoni yakudala, kodwa oko akunamsebenzi. Kukugcina ukhuselekile. Kulungile, wathi, siza kwenza ntoni? Konke kulungile, wathi, ndiza kukuxelela into esiya kuyenza. Siza kuthatha usana, kwaye siza kuhlukana kancinci. Kwaye siza kuthabatha usana silubeke apha, silubeke ngaphandle kumlambo iNayile. Oh, hayi, hayi, hayi. Amram, awukwazi ukukhuphela usana lwethu emlanjeni. Ewe, ewe, ndiyayazi into endiyenzayo. Yabona, wayenephupha, wayesazi ukuba makenze ntoni na. Yabona, Thixo wayemiyalele, wayeyazi into amakayenze. Wakha oku, waze wabona ukuba yayikwangumfuziselo womkhombe owasindisa uNowa phaya kudala ngexesha lakhe. Ngoko wathi, jonga apha, ndinomngxuma omncinane kanye phezulu kuwo uze akwazi ukuphefuma. Yabona, angafumana ukukhanya kwelanga phaya. Kwaye uyazi, umkhombe kwiBhayibhile endala phaya kudala wawenziwe kwangaloo ndlela ikwanye. Kwaye wawunomngxuma kanye phezulu kuwo ukuze ube nakho ukubona ngaphakathi. Uyabona, nalapho kwakufuneka ajonge phezulu. Ngoko ke olu sana lolusizi luncinane lungenagama, lwalungenalo negama. Usana oluncinci olungena gama ukanti olona sana luhlehla bathini ngobusuku obulandelayo xa bangenayo baze balinda kwade kwamalunga nentsimbi yesithathu kusasa baze ke ngoku uyahamba uye wagqiba ukuthandaza waya ngaphaya wathi ngoku yiza yokebhet vuka kwaye ke bamvusa uAaron omncinane noMiriam omncinane oh uyeza ngapha wabeka iingalo zakhe wathi tata Miriam omncinci wathi awuzukuthatha umntakwethu omncinci usana akunjalo uze ulibeke kumlambo inayile apho zikhoyo zonke ezo ngwenya zindala waza watyhalela iinwele zakhe ezincinci ngasemva ngolo hlobo kwaye yena wayenamehlo amahle kunye neenwele ezintle ezincinci kwaye ngoko wamphuza ecaleni esidleleni wathi sithandwa sam indivisa kabuhlungu nam indivisa kabuhlungu nam kodwa kufuneka siyenze le nto uyabona mantombazana amancinane namakhwenkwe ngamanye amaxesha kufuneka senze izinto ezithi zisivise kabuhlungu kodwa kufuneka sizenze nakanjani na xa amantombazana esithi heyi wakhe wawutshaya umtiso uyakuthi hayi ke zama enye oh ndingumhlobo wakho uyazi ehe uzame kodwa wena enokuvisa kabuhlungwana kancinci kodwa yithi aha andiwufuni yabona yabona andiwufuni athi ungeza uye kumboniso kunye nam ngobu busuku hayi hayi ha andiyi kwimiboniso yabona inokuba buhlungu kancinci yabona oh ngokohlobo njela kudala musa ukuyikholelwa loo nto inokuba buhlungu kancinci jika nje intloko yakho kuyo yinto elungileyo ukuyenza uyabona hlala usenza oko yenza into elungileyo konke kulungile kwaye ngoku xa namantombazana efunda le nto yokudanisa iintswane ezincinci ngolo hlobo kwaye afuna ukuba uyenze ubaxelele hayi hayi awuyenzi yabona oh ke kumnandi kakhulu awukhathali ukuba kumnandi kangakanani ufuna ukwenza okulungileyo ngoko uhlala usenza okulungileyo ngoku khumbula nje oko ngoku awuyi kuyilibala akunjalo ngoku benza ntoni bathabatha usana oluncinane ngoko banyukela apho kwaye uAaron omncinane wenyuka wathi tata uzalwenzani usana lwethu wathi Aaron hlala apha ethangeni lam sithandwa wathi khangela Aaron ukuba siyalugcina usana siza kuthini lahlekelwa lulo kodwa ukuba silibuyisela usana ezandleni zalowo usinikayo siya kwenza ntoni siza kulugcina njalo loo nto kodwa uza kuyenza njani tata andazi andazi ukuba iza kwenziwa njani kodwa uthixo uya kuyenza yabona kwaye ke ngoko balubeka apho usana oluncinane waze ke wahamba kwaye nabo behamba ngoku besiya emnyango behla baya emnyango ujonge ngale ndlela ezantsi ngesitrato ngalaa ndlela ezantsi ngesitrato akukho ndawo akukho mntu uzayo wathi yiza yokebhet yiza Aaron yiza Miriam asihambeni bathabatha umkhombo omncinane baya ezantsi kwiifleki emlanjeni oh lixesha elide ngaphambi kokuba kube semini kwaye nanku esiza uAaron omncinane baya emva ebambe uMiriam omncinane umnako omncinane nodade babelila kwaye uyokebhet olusiza omncinci uyalandela uthi bajonge esitratweni lumka sh lumka kuhla ngesitrato sh lumka kuphatha usana oluncinci kwaye umama wayephethe usana kwaye kwaye utata uphethe umkhombe ehla baye emlanjeni oh ngumlambo omkhulu owesibini ngobukhulu esihlabathini malunga kwaye ke ngoko umlambo omkhulu okhawulezayo kwaye uzele nje iingwenya ezinkulu ezindala neengwenya oh zazityebile phyu babezondlile zonke ngabo bantwana bancinane zazityebile nje kwaye kwaye wathi uyokebhete kuAmram indoda yakhe wathi oh kungathekani ukuba iingwenya ziyayibamba kungathekani ukuba iingwenya ezilapha ziyayichukumisa wathi sukuba nexhala ukuba zithe zancamathelisa impumlo yazo kulatela ziya kuya kutsho kude yabona naso isizathu sokuba inuke yabona iya kuphakamisela impumlo yayo phezulu wathi yayingakwazi ukujoja inyama yomntu ngoko iya kumka loo tela iya kunuka kakubi zide zibaleke kuya kulunga sukuba nexhala ngoko bona kwaye phaya bawubeka phantsi umkhombe omncinane waze wathi ngoku ncancisa umntwana ngoko unina walithabatha usana waluncancisa yayiyalincancisa usana lude lufumane isidlo salo sakusasa kwakusasa kakhulu kwaye ngoko yena alucamisa waze wathi ngoku Aaron ungaluphuza Aaron uyaluphuza kwaye ke walithabathela kuMiriam aze aluphuze kwaye umama walwanga kwaye oh wathi ndisuke nje ngoku shh ngoku mamelani simele kukuba ngamajoni yabona sifanele sibe ngamajoni ngoku nonke nifuna ukuluphuza kwakhona bonke baluphuza baphinde kwakhona emva koko balufaka apho ze umama wenza ingubo encinci wayibeka phaya kunye nomqamelelo omncinci wawubeka phaya wathi sana lwam oluncinci oluthandekayo uthixo akusikelele ngoku thixo uya kuyihoya loo nto sukuba nexhala wawuvala isiciko esincinci phantsi kwaye into yokuqala uyazi tata uqala ukukhulula idyasi yakhe khulule ihempe yakhe nanko yahamba yahamba emanzini Ucinga ukuba kuqhubeka ntoni ezulwini ngelixesha? Haleluya. Uyazi xa izinto eziqhubeka apha ezantsi kukho into eqhubekayo phaya phezulu kananjalo. Amen. Ndiyambona uThixo ephakama kwitrone yakhe ehamba athi, Gabriel, Gabriel, uphi? UGabriel uthi, ndikho Nkosi. Yiza apha, ndiza kukubonisa into. Wathi, nonke nina zingelusi, zani apha umzuzu. Ndifuna ukunibonisa into ethile. Ndinabo abantu abandikholelwayo. Ewe, ndinabo abantu abandithembayo. Yizani apha umzuzu. Ilungile kuni nonke zingelosi. Jongani oku. Khangela. Iphi? Kanye phaya ezantsi. Jonga ngaphandle. Ndiyayibona. Jonga phaya ezantsi. Bona umphetho wayo wayo. Imikhanzi phaya ezo flag nezinto ezinjalo. Yabona phaya. Ingaba yintoni? Kukho indoda ephakamise izandla zayo emoyeni. Iguqe ngamadolo. Ibiza mna. Kukho umama olilayo. Nabantwana babini abancinci abalilayo. Bathembe mna kude kube sekupheleni. Gabriel, uyakhumbula xa wawungena uyayikhumbula laa ndoda? Ewe, ndadibana nawe egumbini ngoba busuku ndaze ndathetha nayo. Aha. Isandithembile. Ndinabo abantu abandikholelwayo. Ndinabo abantu abaya kundithemba kude kube sekupheleni. Uyambona ujonge. Ewe, oh, asibo bugorha obuya kuyise uhamba emanzini. Qalisa ukutyhalela phandle umkhombe omncinane. Yamva esithi, Gabriel. Ewe Nkosi. Biza ishumi lamawaka engelosi kwindawo. Zinike imiyalelo yokumatha ngoko nangoko. Biza imikhosi yezulu iphume. Zithumele zonke zinyuke zisehla ngakwimijelo yezulu. Kwaye uzibeke zonke zinyuke zisehla umlambo iNayile. Ndiyalela ukuba akukho ngwenya iya kuphatha laa mthwalo. Akukho nto iya kuyichukumisa. Ungavumeli neqhekeza likhunye lisondele kuyo. Haleluya. UGabriyeli wathi, kuya kwenziwa oko. Bethu wakhalisa ixilongo. Amawaka alishumi engelosi ayeza nesixhobo. Umqhubi wenqwelomoya, uya kubaphi Inkosi? Ndiya kuba kwelinye icala lesiphelo. Uhlala ekwisiphelo sokufumana. Ndiza kulinda ezantsi kwelinye icala lesiphelo. Ndinenjongo. Xana abantu beya kundithemba mna, ndinento ethile, injongo. Uya kulunga ngabo. Kulungile. Uyehlela kwelinye icala lesiphelo. Bona uMoses okanye uAaron omncinane nabanye benyuka ngesitrato belila. Ndibukeleni. Kwaye uMiriam omncinane usamile ebukele. Wathi, oh, wathi, yiza Miriam, kuye kuba semini. Yiza, imiqhaki iyakhala imini. Yiza, kuya kuba semini. Yiza, sithandwa masihambe. Wathi, oh, tata, nceda, kube kanye. Mandime nje, mandiyibukele ndibone ukuba kwenzeka ntoni. Ndiya kubuyela ekhaya emva kwexesha. Oh, licebo elihlelo Miriam. Senokuba kulungile. Yimanje ukhangele ukuba kwenzeka ntoni na. Kulungile, ndiza kuyibukela. Ngoku ukhawuleze ugoduke emva kwethuba. Ubone nje okwenzekayo kwaye uze usiphathele iindaba. Kuqhubeka ntoni? Kulungile tata. Kwaye bemka kwafuneka ukuba bakhawuleze. Momncinane uyaphakama ze abukele. Into yokuqala uyazi kuba mhlophe. Oh, yintoni le izayo phaya? Sisiqobo. Hayi, ingaba yingwenya leyo? Oh, yajiwa. Aha, yabona ntoni? Yabona into abantu abaninzi abangayiboniyo. Yabona? Lo mthwalo omncinane wawahamba udada unqumla apho. Babecinga ukuba ayinaye nawuphi na umqhubi. Bacinga ukuba ayinaye nawuphi na ukapteni. Yayinaye. Babehlanganisene ngenxa zonke. Nantsi ingwenya encinci isiza yathi, oh, khangela phaya. Nantsi isiza idada ngolo hlobo. Ya, oh, hayi, ayinakwazi ukusondela kulaa mthwalo. Apho kwakumi umkhululi, umhlanguli, izigidi ezithathu zamayuda awayefuna ukukhulula. Zonke iidimoni zokwenza zazingenako ukumchukumisa. Idada ezantsi, lo mkhombe mdala wetela, wehla ngomlambo. Into yokuqala uyazi ingena kumanzi abizelayo. Oh, Miriam wathi, oh, jonga loo nto, laa manzi abizelayo, yijonge ngolo hlobo. into yokuqala oyaziyo konke ngaxeshanye ivele yaphuma. Nantso indlela ehamba ngayo. Singena kumanzi abizelayo ngamanye amaxesha, eli xolo lincinane. Sukuba nexhala, kukho umntu ojongileyo, izithunywa zikaThixo zibangqongele abo bamoyikayo. Waba namawaka alishumi kuzo kuluhlu lwabamatshayo ngoku. Priyem omncinane uyehla akhwele phezu kweli litye elikhulu, aze aqabele phezu kwalo ngolu hlobo, aze abaleke ehle, jonge umkhomo, kwaye usehle umle apha, kwaye udlula kweli qela leeflegi. Emva kwexesha iyaqinga apha, wathi, oh, ndiyammangala. Ngoku utata wakhe wamxelela wathi, ngoku ungavumeli nabani na ukuba akubone ubukele loo nto. Uba kukho umntu ovelayo, yenza njengokungathi akujonganga nakujonga kuwo, vele uhambe ngenye indlela. Musa kwenza njengokuba ubukele konke. Qhubeka nje uhamba, konke kulungile, watsho. Uyehla ngonqweme, iyaxinga, into yokuqala uyazi kweiqela elikhulu labalobi, kwaye wenza njengathi yintombazana encinci eyehlayo, ebudeni ngentsimbi yeshumi emini. Ngoku uyazi, ngoko wahamba wehla ngomlambo, kwaye ugcina iliso lakhe lijonge ngasemva ecaleni, libona apho uya khona. Emva kwexesha udlula kwelinye iqela, qhubeka nje ejongile, aqhubeke umganyana, uyaqhubeka uhamba umganyana. Emva kwexesha ufika kudonga olukhulu, oh bethu, ungena emva kweli donga, yintoni anokuyenza? Akayazi ukuba makenze ntoni na, ngoko akakwazi ukuphumela ngaphaya kodonga. Ngoko uvele aphumele emanzini aze anyathele phezu kwawo ngolu hlobo, aze arhubuluze ngaphezulu, fika ngaphaya aze aqhubeke ehamba. Into yokuqala oyaziyo, usemiyezweni omhle, iintyatyambo zidubula kuyo yonke indawo kwaye zintle kakhulu. Ngokumamela umzuzwana nje, ngoku khangela amantombazana amancinci, iintyatyambo ezintle kwaye imithi yonke ichetyiwe, yayikhangeleka intle kakhulu, ngumyezo. Wathi khangela phaya koku ya, bethu, ndikumyezo webhotwe, kwibhotwe likaFaro emyezweni. Ndiza kwenza ntoni apha? Ukuba banokuze bandibambe apha, bethu, bangandenza ntoni? Kwaye uyabukela, nanko wahamba umkhombe omncinci, waze wangathi uyema phandle phaya emanzini, waze waqalisa ukudada ukujikeleza emanzini, andazi kutheni, kwaye uva umntu othethayo, ubuya azimele phantsi kwamatyholo, wahlala wajonga phandle ngolo hlobo. Uyazi, uMiriam omncinane waqala ukukhangela, wayibona. Into yokuqala uyazi, naku kufika amadoda amakhulu amnyama omeleleyo, efunqule iphahla phezulu ngolu hlobo, neempelesi zilandela kwaye ziyacula. Kwaye nanko umfazi esiza kwaye unebhanti enkulu yegolide entloko yakhe elinenyoka enkulu evule umlomo ngolo hlobo phambi kwalo. Kwaye ungumfazi obukekayo kwaye uyehla xibe iimpahla ezintlengenene nezinto. Kwaye ndiva omnye wamantombazana esithi, mhlonipheki, ucinga ukuba amanzi aza kuba shushu ngale ntsasa? Miriam wathi, mhlonipheki, kufanele ukuba bubukhosi, noko kufanele ndisemyezweni, kwaye ukuba bangandibamba apha baza kundenza ntoni? Kulungile, uyehla kwaye la madoda amakhulu amnyama athwele ibhali ngolu hlobo ehla esiya emphethweni wamanzi ngolo hlobo, waze wakhulula izihlangu zakhe. Omnye umkhonzazana wayenetawuli, abanye benesepha, kwaye wayesihla esiya kuhlamba kusasa. Ke uyehlela phaya kwaye uqalisa ukulungiselela ukuhlamba, khulula izihlangu zakhe wathi, ndiza kufaka iinzwane zam emanzini kwaye ndibone ukuba sele shushu na. Amnandi kakhulu nje, yintoni le yaphandle phaya? Umiriam omncinci wathi, sele uhlolile la mkhombe. Wathi, ingaba le yayinkwenye? Omnye waloo madoda makhulu omeleleyo wathi, umzuzu nje, ndiza kufumanisa. Phaxa, uhambe emanzini, wayichola ngolu hlobo, waze wangena. Wathi, mhlonipheki, ninike isicakakazi. Kwaye umkhonzazana uyayithatha ayinike ngolo hlobo, waze wayibeka phantsi. Wathi, ingaba yintoni? Iyanuka, inetela kuyo yonke indawo, jonga apha, inomngxuma kumphezulu wayo. Wathi uMiriam, nango esimka umntakwethu omncinane, nango esimka umntakwethu omncinci. Kwaye ke bayivula ngolu hlobo, yayilusana, kwaye yaqala olona sana luncinci luhle emhlabeni. Kwaye uThixo unokubangela intiyo, unokubangela uthando, nalo lonke uthando anokuthi alubeke entliziyweni yomntu, umama womntwana walubeka entliziyweni yaloo ntombazana. Kwaye yathi yenye yama, ndiyazi ukuba yintoni na, ngulo tata wam ugulayo, ukhohlakele kakhulu, abiza bonke abo bantwana abancinane bamaHebhere ukuba babulawe. kwaye omnye wabo mama usandula ukulahla ngaphandle usana lwabo balindele ukuba luwele naphina apho linokuthi lube khona. Oh, khohlakeke, akasayi kulibulala olu kuba lo ngowam. Aha, uyabona ukuba uThixo wenza njani. Wamphakamisa kwaye uyamphuza lwaze lwakhala usana, kwaye xa nalwakhalayo yafudumeza nje intliziyo yakhe wathi usizi lwento encinci. Wathi ndizomthatha, ndizokumbiza, ndiza kumnika igama, kwaye kulapho wafumana igama lakhe. Engubani igama lakhe? Moses. Kwaye uMoses uthetha ukhutshwe emanzini. Yabona, wathi ngoku ndiza kulubiza ngokuba nguMoses kwaye uya kuba lusana lwam, ndiza kulugcina. Kodwa ngoku wathi, kodwa ndingumkhonzazana, andikwazi ukumncancisa. A-a, andinayo indlela yokumondla. Babengenazo ezibhotile kunye nezinto ngoko, abafazi babengatshayi imidiza kwaye njengoko besenza ngoku. Yabona, kwaye bazityhefa. Wathi ke ukuba uyazi, ah, wathi ndiza kwenza ntoni ntoni ke. Wathi ndi, omnye wabo wathi, ndiza kukuxelela mhlonipheki, ndiza kufumana uMonasi oncancisayo wosana lwakho. Oh, wathi oko kuhle kakhulu omncinci. Into ethile yathetha ingelosi imi apha etyholweni yathi, Miriam, nalo ithuba lakho, nalo ithuba lakho. Miriam umcinane wabaleka waphuma wathi, ungathethi into ngoku, ungayeki, phuma uze uthi uya kufumana uMonasi kwaye uhamba uye kulilanda umama wakho. Kulungile. Ngoko wayithetha loo nto wathi, mhlonipheki, ngokuqhelekileyo wayenokuthi yintoni le uyenzayo apha. Kodwa uyabona uThixo wayeyigubungele yonke loo nto ngoba wayeneshumi lamawaka engelosi zimatsha. Yabona, inkqubo yakhe iza kusebenza. Wayeneshumi lamawaka engelosi zimi apha. Ke into yokuqala oyaziyo wathi, eyakho. Wathi, ewe sithandwa, yintoni le uyenzayo apha? Wathi, ndisandukubona wena nosana. Wathi, ndiyazi apho kukho umama olungileyo oya kugcinela usana lwakho. Wathi, hamba mfumane kwaye umxelele ukuba ndiya kumnika $300 ngeveki ukuba anakekele olu sana, kwaye ndiya kumnika uluhlu olupheleleyo lwamagumbi ngaphaya ebhoto, kwaye ukuba uyazi apho kukho umfazi ongumhebhere owanyisayo onokuncancisa olu sana, lusana lwam olu. Wathi, ewe mhlonipheki, ndiza kukufumanela omnye. Wathi, ngoku linda umzuzu ngaphambi kokuba ungene kwinqaba, kuya kufuneka ube negama lokugqitha. Yabona, awuyazi igama lokugqitha, suku ngalunye sinegama lokugqitha. Ngoku igama lokugqitha namhlanje uyazi ukuba yayiyintoni, ifolokhwe yokubutha ingca kunye nomthwalo wengca. Wathi, yiloo nto omele uyithethe ukuze udlule ngesango. Ke uMiriam omncinane unyalasa esehla ukugoduka amandla kangangoko enokuhamba, aze atsibe ngapha kodonga esihla ngesitrato kwaye zantsi ngale ndlela, asezantsi ngale ndlela, kwaye ngamandla kangangoko enokuhamba ubaleka ngene endlwini. Kwaye uAmram wayesandula ukufika ekhaya noYohebhede kwaye oh, babedakumbile bezibuza ukuba kuqhubeka ntoni na. Wathi, usizi losana lwam, usizi losana lwam. Yena wathi, ngoku mamela nje. Wathi, sandula kufika kumzuzwana odlulileyo phaya ezantsi esitratweni kwaye laa mama ulusizi uya wagcina wonke umntu imini yonke beze kanye apha ebumelwaneni ngale ntsasa kwaye batyumze intloko yosana lonke olwalulapho ebumelwaneni. Waze wathi indlela babekhala yaye belila ngayo, ngoku andazi usana lwakho naphi na apho lukhoyo. Apho lukhoyo usana lwethu, uThixo uya kulugcina. Kanye ngelo xesha into yankqonkqoza, oh, nabo besemnyango ngoko ke bahamba bakhangela. Hayi, yayingeyiyo, yayingumiriam. Wathi, oh, Miriam, ngena sithandwa, kwenzeke ntoni kwisana? Wathi, mama, ndilambe kakhulu. Wathi, kodwa kwenzeke ntoni elusaneni? Wathi, ndifa indlala mama. Wathi, oh, mayibongwe inkosi, haleluya, ndifa indlala mama. Wathi, kodwa kwenzeke ntoni elusaneni? Wathi, mama, ndilambile kangangokuba ndingatya yonke into endlini. Wathi, siza kukunika into yokutya, kodwa kwenzeke ntoni elusaneni? Wathi, oh, usana luphilile mama, ndiphe ukutya, oh, ndonwabe kakhulu. Kodwa kwenzeke ntoni kulo? Ewe, ndinike into etyiwayo, ndifile indlala. Unokuyithelekelela loo nto. Wathi, Miriam, lona ngumama notata wakho, luphi usana? Wathi, mama, ndikuxelele, usana ndilubonile kwaye luphilile. Ngoku mama, ndiphathele into etyiwayo, ndililambile, uyazi ndiyafa indlala. Njengokuba undalo xa ubuya esikolweni uyazi, oh, kufuneka nje ufumane into. Ke waya kumthathela isandwich. Wathi, ngoku ndixelele. Wathi, yam, ukutya, uyazi ngokufana. Wathi, mama. Wathi, ewe, kodwa kwenzeke ntoni elusaneni? Ngoba wathi, mama, wambalisela ibali. Waze wathi, mama, Hamba uye kufumana ezo na mpahla zakho zintle upakishe ikesi yakho kuba uza kuhoya usana. Intoni? Ukuba uyalilahla uya kuyifumana kwakhona. Ingaba oko kunjalo, ukuba uyayigcina uya kulahlekelwa yiyo. Ukuba uyayinika uyilahle uya kuyifumana. Ingaba oko kunjalo, waye uMiriam omncinane wayesitya nje wathi ewe wathi uya ebhotwe namhlanje. Waye hayi kuphela oko kodwa uza unikwe amakhulu amathathu edola ngeveki kunye namagumbi angcono esizweni ukuba unakekele usana lwakho. Ityeli lokuqala kwimbali yehlabathi apho umama wakhe wahlawulwa ukuze ancancise usana lwakhe. Yabona indlela uThixo ayenza ngayo. Haleluya. Ukonga usana lwakhe kwaye afumane amakhulu amathathu edola ngeveki ngalo kunye nawona amagumbi abalaselweyo elizweni. UThixo uyazenza izinto akazenzi. Ingaba kuyahlawula ukuthandaza, ingaba kulungile ukuthandaza. Walungisa ityesi yakhe encinane, siza kukhawuleza ngoku, siza kuvala nje emzuzwini. Kesi, walungisa ityesi yakhe waze wehla ngendlela wahamba ngamandla kanye njengoko wayenokuhamba. Kwaye into yokuqala uyazi, uyeza umlindi omkhulu omdala emiyapho nomkhonto wakho omkhulu wathi, ngubani oya apho? Wathi, ifolokhwe yokubutha ingca kunye nomthwalo wengca. Gqitha, yabona indlela uThixo azenza ngayo izinto. Waya kumlindo olandelayo warhola apho ikrele lakhe wathi, ungubani? Ngubani oya apho? Wathi, ifolokhwe yokubutha ingca kunye nomthwalo wengca. Wathi, gqitha, bethu, yabona indlela uThixo azenza ngayo izinto. Nyuka, hamba, wajonga ebhodo waqalisa ukwenyuka. Kwaye bonke abasebukhosini bayaphuma bakhupha amakrele abo. Ngubani oya apho? Wathi, ifolokhwe yokubutha ingca kunye nomthwalo wengca. Dlula ungene. Into yokuqala uyazi indoda yaphuma yathi, ingaba ulinenekazi elincinane alilindileyo umhlonipheki? Ewe. Kwaye ingaba lona ngumdlezana wosana olufunyenweyo ekuseni? Ewe. Wathi, ewe mngenisi. Ngoko ungenisa usana okanye ungenisa umama. Kwaye inkosazana encinci yaphuma yaze yathi, ingaba ikhona nantoni oyaziyo ngentsana? Wathi, ewe mhlonipheki. Wathi, jonga kolu sana, ingaba akakho mhle? Ewe mhlonipheki. Ewe. Wathi, ingaba uyayazi indlela yokonasa usana? Ewe mhlonipheki ngokuqinisekileyo. Ulungi. Wathi, ndiza kukunika umvuzo wakho amakhulu amathathu edola ngeveki. Ingaba uThixo wayengalunganga? Kwaye wathi, kwaye unamagumbi awona angcono ebhotwe kwaye izidlo zakho ziya kuthunyelwa kuwe. Akuye kufuneka uphume kwaye upheke ukutya kwakho. Wathi, ngoko nalo usana lumka ungaluwisi. Oh, ungakhathazeki, andiyi. Ungakhathazeki, andizukuluwisa. Olunyamekele ngcono kakhulu. Ungakhathazeki, ndiza kwenza njalo. Liya kuba nokhathalelo olungcono kakhulu. Ngokuqinisekileyo yayilolwakhe. Yabona, ndiza kulunika olona khathalelo olungcono kakhulu. Uyabona ukuba lusana oluhle, luhle kakhulu. Wathi, konke kulungile. Lavalwa ucango kuMiriam noni noMoses omncinane. Kwaye xana ucango lavalwayo, wajonga macala onke waze wathi, kwaye wayecinga ukuba ubulusana lwakhe. Oh, bethu, waluphulula. Intoni awayeyenzile? Yena, ukuba wayelugcinile, wayeya kwenza ntoni? Kuba walubuyisela kuloo walunika kuyo. Kwaye yena intoni? Walufumana. Kwaye unokulugcina. Ngoku kwenzeka ntoni xa silahlekelwa? Ukuba sigcina umphefumlo wethu kwenzeka ntoni? Siya kuphulukana nawo. Kwaye ukuba siwubuyisela kulowo wasinikayo kuya kwenzeka ntoni? Siza kuyigcina. Ngaba oko kulungile? Bangaphi kuni nonke abangathanda ukuza ngasesiguqweni bathandaze? Ngaba ungathanda ukuyenza? Ungathanda ukuba uYesu akunakekele njengoko wenzayo kubo usana oluncinane? Njani, masithi sonke bantwana abancinane sihlanganisane esiguqweni apha ngoku. Ingaba niyakuyenza? Yiza kanye ngapha uguqe ngasesiguqweni. Masithandaze sonke bonke abantwana abancinci ngoku. Nyukela apha. Ingaba nilithandile ibali lam ngale nto? Nikuthandile oko? Kulungile. Ngoku yizani phezulu apha esiguqweni. Yizani ngoku nonke nina bantwana abancinane, yizani niguqe kanye ngasesiguqweni. Vele uguqe phantsi kanye apha, kanye apha esiguqweni. Nantsoko nonke nina abancinci basemva, yizani apha ngoku. Siza kuthandaza. Konke kulungile. Funa ukunyuka uthandaze, nyukela uze uguqe ngasesiguqweni. Ilungele loo nto ngoku. Oko kulungile, kulungile nje oko. Gogo, omama, nifuna ukuza nani, notata, nonke nifuna kuguqa epasejini. Gogo, ndifuna ukunibuza nina bantwana abancinci into ethile apha. Jonga, ingaba niyakholelwa ukuba uYesu uyanithanda njengokuba wenzayo kuMoses? Niyakholwa ukuba iingelosi zinijongile ngolu hlobo? Gogo, uThixo waninika umphefumlo, akaninikanga? Gogo, ukuba uyawugcina umphefumlo wakho, kuya kwenzeka ntoni kuwo? Uza kulahlekelwa nguwo. Kodwa ukuba ubuyiselwa kuYesu ngale ntsasa, ngoko uza kuthini? Uza kuwugcina. Ufuna ukugcina, ngoko ufuna ukuwusindisa umphefumlo wakho, akunjalo? Kwaye nifuna ukukhula nibe ngoomama bokwenene namanenekazi okwenene, akunjalo? Nendoda yokwenyani abashumayeli nanjalo njalo. Ngaba nifuna ukwenza loo nto? Ngoko ukuba niyenza njalo, ngoko uwunikela umphefumlo wakho kuYesu. Nantsi indlela oyenza ngayo. Uthi, Yesu othandekayo, oku kuphela endifanele ukukunika khona ngumphefumlo wam. Kodwa wena ndijonge njengoko wenzayo kuMoses. Ngoko ukuba abanye benu badala bafuna ukuza kuguqa, nabo abanye benu boomama mhlawumbi okokuba ufune ukuguqa apha kusasanje, ke ivulelekile kuwe nawe. Ukuba uyathanda, yiza guqe kanye apha, ilungile. Nanku umama esiza nenkwenkwe yakhe encinci, ingaba omnye umntu? Utata, utata nabani na kuni? Ukuba ufuna ukuba yindoda ethandazayo nje kukuba wayenjalo uAmram, yiza uguqe nawe. Mama, ukuba ufuna ukufana noJokabed, ngoba yiza kanye uguqe nawe. Ngokuqinisekileyo yeyomntu wonke, kuba yintoni? Unomphefumlo nawe. Ukuba uyawugcina, kuya kwenzeka ntoni? Ngolahlekelwa nguwo. Kwaye ukuba uthe wawubuyisela kulowo wakunikayo, kuya kwenzeka ntoni? Kuya kuwusindisa kubomi obungunaphakade. Ilungile lona. Ngoku anisayi kuhlanganisana nonke nina abaya kuyenza ngoku, kwaye masibe nomthandazo naba bancinane kunye nathi nabo bonke ngoku. Usuku lomama usuku oluhle, kwaye mhlawumbi ngokuhlwanje ndingawutshintsha umxholo wam ndiqhubele phambili ngokuhlwanje ndichaze into eyenziwa ngulaa mama, indlela awenza ngayo laa mama. Wuye owafundisa inkwenkwana yakhe encinci ukuba ikhokele wonke uIsrayeli ukuya kwilizwe ledini. Oh, ebe ngumama wenene, wayengenguye umama wakwenene. Ngoku unomama wenene kananjalo, kwaye umama uyakuthandazela. Ebe ngutata wakwenene, kwaye utata uyanithandazela. Kwaye ngoku siza kuthandaza sonke kunye, kwaye sicele uYesu asincede. Zalwana Neville, ungaza uguqe kunye nathi, kwaye masithobe iintloko zethu sonke kuyo yonke indawo. Ngoku Dade uGeti, bawo wasezulwini othandekayo, eli bali lincinane lilula namhlanje malunga neentsuku ezinde ezadlulayo, apho utata nomama wenene ikholo lenene beza kuwe baze bakunqula bakukholelwa, kwabakho imbandezelo elizweni ngelo xesha. Kwaye sazinjani ukuba akukho Moses omncinane wale mihla oguqileyo apha kusasanje? Sazinjani ukuba akukho Miriam mncinane wale mihla oguqe apha kusasanje kananjalo umprofetikazi? Oh, bawo othandekayo, aba bantwana bancinci bayakuthanda kwaye bayeza baguqa emnqamlezweni beqonda ukuba banomphefumlo omele kokusindiswa, kwaye bawunikela kuwe ngoku. Kuba sisandula ukufunda elizwini lakho ukuba nithe nalahlekelwa nguwo nowufumana, kwaye ukuba niyawugcina niyakulahlekelwa nguwo. Kwaye bawo abafuni kuwugcina kubo umphefumlo wabo, abafuni ukuphila kubo, bafuna ukunikela ngumphefumlo wabo kuwe, kuze ngokuwunikela baya kufumana ubomi obungunaphakade. Siphe, siphe oko Nkosi. Sikelela onke la makhwenkwe namantombazana amancinci ajikeleze isiguqu. Sikelela oomama nootata abalapha kusasanje. Oh, yanga uba balo lwakho lothando nenceba zingaba phezu kwabo bonke. Ixolele Nkosi ngazo zonke izono nokusilela kwethu. Thatha ukugula phakathi kwethu. Thumela iingelosi. Haleluya. Thixo, wena wamwiseleyo uGabriyeli waze kwaphuma amawaka alishumi ezithunywa zezulu. Ingaphi ezinye iingelosi ezifikeleyo xana zibona aba bantwana balusizi beguqa kwesi siguqo ngale ntsasa macala onke kwesi siguqo nakweli bandla? Kumi iingelosi zikaThixo. Ingelosi eshicilelayo ilapha, ibhala amagama abo encwadini. Balahlekelwa ngumphefumlo wabo ukuze bawufumane kuKristu. Siphe oko Nkosi, kwangakusukela ngalo mhla ukubheka phambili. Ubomi babo buncinci bungamnandi kwaye buthobeke, bangabangaba ngabantwana abathobelayo kubazali babo nakubawo wabo osezulwini kude kube yimini othi wena ubabizele ekhaya. Bakhokelelele kwixolo labo elincinane ukuhla ukutyhubela onke amanzi abizelayo ngalo lonke ixesha licinga emadyolweni zanga ingelosi zikaThixo zingalityhalela kude liye kumsinga oqukuqelayo wothando lukaThixo. Siphe oko Nkosi, kwaye ekupheleni kwendlela bangafumana ikhaya elinothando nonina nezithandane zabo apho ezulwini, apho uThixo emi esangweni ukuba amkele ngaloo mini. Siphe oko bawo, sixolele zonke izono zethu nezigqito, kwaye usincede ukusukela kule mini ukuba sibe ngabakho ngokupheleleyo. Sibanikela aba bantwana bancinane ezandleni zakho ngoku, kwaye aba mama bakunye nabo Nkosi, ukuba baya kuba luhlobo olulungileyo loomama ngolu suku lukamama. Eli xesha lesikhumbuzo elinikwe oomama, kwaye banga ukusukela namhlanje bangaba ngoomama abangcono, ngamana abantwana bangaba ngabantwana abangcono. Sanga sonke singabangcono Nkosi, kwaye sikukhonze ngokukhulu. Siphe oko bawo, kuba sikucela egameni likaYesu. Amen. Ngoku makhe sicule ikhorasi encinci. Uyakholwa ukuba uYesu ukusindisile, uyafuna ukuba uYesu akugcine ngoku ngelixa umile, phakamisela isandla sakho kuyo ngolu hlobo ngoku. Funa ujike uye kutata nomama nabo bonke, jikani ngale ndlela. Ngoku jongani apho mama notata nonke nye namantombazana namakhwenkwe amancinci, yimani ngeenyawo. Ngoku bangaphi abamamkelayo uYesu njengomsindisi wenu, kwaye niyakuthembela kuYesu ukusukela ngoku kuya phambili ukukukhathalela njengokuba wenza kuMoses omncinane. Masibone izandla zenu zihamba ngamnye kuni, kulungile oko. Ngoku kwenzeka ntoni ukuba ugcina umphefumlo wakho? Wena yintoni? Wolahlekelwa nguwo. Kodwa ukuba unika uYesu uyakwenzeka ntoni? Uza kuwugcina. Ngoku kungathini ukuba uYesu ukufumene ngoku kusasanje, kwaye ungokaYesu ngoku? Akunjalo, uyinkwenkwe nentombazana encinane kaYesu. Jonga kwaba bafo bancinane beme apha belile, ndixelele uThixo akayazi loo nto. Amen. Amadoda nabafazi bangomso, imani. Oh, indlela endimthanda ngayo uYesu ngoyisa. Nonke phakamisani izandla zethu ngoku. Ngaba kukho kuhle oko. Ngoku uYesu uyabathanda abantwana abancinane behlabathi. Siphe isanduleli sana dad. Ngoku nonke jikelani ngapha ngale ndlela nize kum, ninamantombazana amancinci, ndifuna ukucula uYesu uyabathanda abantwana abancinci behlabathi. Bangapha bayaziyo, kulungile, masicule ngoku. Ngoku nonke nisemkhosini ngoku, ubuyazi loo nto, uyazi ukuba usemkhosini kaThixo. Ngoku jongani kumkanye ngoku, kwaye nicule oku kunye nam ngoku, kuba ningamajoni ngoku. Ingaba niyayazi loo nto? Amajoni omnqamlezo. Ngoku senokungazi ndimatshe, uyayazi leyo. Kongakulungile, kongakulungile, kudala kwixesha elidlulileyo, elidala iculo lesikolo secawa endalifundayo. Ngoku wena kunye nam ngoku. Yiza nam ngoku konke kunye ngoku ngoku. Akholwa ukuba ungacula oko ngokwakho. Yiza apha ntwazana, yiza kanye apha ngoku. Ndifuna ukuba nonke nihambe ngale ndlela ndiyenzayo. Yiza ngapha, emva kwesiguqo apha ngoku. Yiza kanye phezulu apha, nonke kuni nyukelani. Kanye apha ndikhoyo yabona. Nyukelani apha, akukho umntu uhlala ngaphandle esiguqweni. Yizani kanye apha phezulu kunye nam. Yiyo leyo, kakuhle, kunjalo ngolu hlobo. Ngoku, jikani ngolu hlobo, jongani kwaba baphulaphuli ngolu hlobo. Yiyo leyo. Ndifuna ukunibonisa into amakhwenkwe amahle namantombazana ayenzayo emva kokuba bemazi uYesu. Ngoku, buyelani kanye apha makhwenkwe namantombazana ngoku ni. Yiyo leyo, ngoku, bona phaya. Ngoku, xa ndisithi, senokungaze ndimatshe ndiye emkhosini, wena, matsha kumkhosi, hamba ngeenyawo, matsha. Nawe, xa ndisithi ndisenokungaze ndikhwele kumkhosi wamahashe, nawe, wenza kwa ezo zinto ndizenzayo mna. Ngoku, rhoxa kude kum, emva phaya, ngoku, wenza indawo. Ngasemva kakhulu, ngasemva kakhulu, ngoku lungile, ngoku iza, masiyicule. Amen. Yimanje ngxi. Bangapha bakuthandayo oko, yithini amen. Ngoku, bawo wasezulwini, sikelela abo bantwana abancinane namhlanje. Ngabakho Nkosi, babunikele kuwe ubomi babo. Bayalifa ibali elincinane likaMoses nendlela owamkhusela ngayo. Bava ngomama olungileyo kunye notata olungileyo owabaxhasayo waze wabakhulisa. Kwaye banabo naba bantwana abancinci oomama nootata abalungileyo. Kwaye ndiyathandaza bawo ukuba uya kubajonga kwaye ubaqhubele ezantsi kumsinga wexesha. Kwaye zanga engelosi zikaThixo zingabakhusela nika uze ube sesiphelweni sokwamkela. Ukubamkela ngemihla yokugqibela. Nkosi, ebukumkanyini bakho sicela egameni likaKristu. Amen. Ngoku ndingabuyela ezihlalweni zenu ndixelele utata nomama indlela eniziva kamnandi ngayo. Amen. Yonke imihla yokubhadula kwabo bakholelwa uyayazi leya nayo. Bonke umntu bangapha abagulayo ngale ntsasa bafuna umthandazo, masibone isandla sakho. Ekubeni sithe sasemva kwexesha kancinane, mhlawumbi siya kuyimisa inkonzo yethu yempiliso kude kube ngokuhlwa nje, size nje, senze nje ilizwi lomthandazo ngoku, kuba sisemva kwexesha kancinane. Ingaba ulonwabele ibali elincinane, ucinga kuba lalilungile kubantwana abancinci, sibadlula ngamaxesha amaninzi, asifanele siyenze loo nto, yabona. Andize ndifumane ithuba lokufundisa isikolo secawa, kwaye ngale ntsasa ibilixesha lokuthetha nabo. Bendingafuni ukunidinisa, kodwa bendifuna ukunixelela eli bali lincinci. Kumbulani bantwana abancinci, ayilo bali lincinane elo enilifunda naphi na, leyo yinyaniso, leyo yinyaniso. Thixo wayenza loo nto, kwaye unani ngoku, konke kulungile. Masithobe iintloko zethu ngoku, ngelixa sicula ingoma yethu yokundulula, yokucothayo. Thabatha igama likaYesu uhambe nalo, njengekhakha kulo lonke utshaba. Konke kulungile.